Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian. But I love the Lord, and I love to serve Him. And someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer.
Amen.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire that we bow our heads tonight as a church.
Yo re na misa ditlo tsa rona bosiung bona jole ka kereke, jole ka sehlopa sa batho ba bitsitsweng, batho ba dumela mona bosiung bona ho ruta lentso la hao.
Positionally placing us into the body that where we belong and where we can work.
Ho shoma misa rona madulo mmeleng, mo re lokelang ho ba teng le mo re ka sebetsang ka tshwanelo jole ka ditho tsa mmele wa Kriste.
And now it is called upon us to go immediately
to God.
And each of us fathers
think that how our
hearts would burn
and burn.
And we would call to the church
immediately
have prayer and some father's heart is burning. Lord, may that great person of
Morena
Abu
Tubobo Pamimba Moya O Halalang Butle Sali Jolly Pilunyan Tatio.
Take away every shadow of doubt.
Sutisa Sritika Sin Sapilalo Bushuko Kabung.
And let him know that thou art God and there's no disease can stand in thy presence. When thy divine
Mea Gyati Boba Wena Omudimu, Mea Obulos Boka Minga Plus How.
And as through the week we praying since last Sunday, I have thought
of the prayer and the prayer.
We do not have very much of a weapon as far as it looks to the world, but this little slingshot is deadly.
Kamo ho ka shebeng ka tene fatsi empale tshiki tsa nene le linya le kotsi ha le tshwere ka menwana ya tumelo.
Oh Lord, may our prayers strike home that death.
Oh Morena, thapelo tsa rona dikedi o tle botsekeng hore le fulelo palatseng kwana ho dima ngwana eo le tle le ripitlwe.
The darkness
bo tsholo switile le rotu le siriwa moaleng wa le sianyana leo le sia leo ka pa ngwanana.
May the great light of God shine upon it. May it come from that hospital of well. God, we know just
how to deliver us from glorious
glory. But we love ones and we pray, Lord, that for your glory, that you
will spare
the life of that child. We as your church, you take that death and you can't take that child because we claim its life.
o ke ke wa nka ngwana e mo ba bophelo ba hae re botsekela mmuso wa modimo.
Grant these things, Lord, to go straight to the mark as we direct them. In the name of Jesus Christ.
Abalin tshe na morena ho toba botsekeng re sa di libisa teng ka lebitso la Jesu Kriste mo pholisi wa rona. Amen.
Do we believe? I don't know what I could do if I was.
A gitse bitine ke tla etsang hola ke semo Kriste.
I just would want to.
Ke ne ke sa tlo batla ho nna ke dula haleletsana.
There's nothing to live for. Only to get others.
A ontho e ka phelelang ha se fela ho pholisa ba bang. Ke ntho e gabane ka ho fitisa ke etsebang.
Now tonight we want to just start a little back.
Jalo bosimo bona re batla ho qala ka ho tsietsa hanyenyane ka thuto ya rona e fitileng.
And I will try to read the call.
Me ke rata ho leka o bala ho ba gaolo yohle. Ha nka khona simbole. Ka ba ka le mo hlomong o senga sonta, ke talokela o sutitsa o senga sonta le bosiu. Ha ba ho ituketse.
To try to get in this setting.
O leka o kena madulong ana, a o ke batlang hore kereke ya bona.
Oh, it's glorious.
Oh, wa ba batse o fumana sebaka sa hao.
And no one can do anything unless you know properly.
Me ha o motho ya ka etsa letho a so tsebe hantle se wa sietsa.
What if you were going to be
a doctor? Ngola o noilo ho sewa.
And there was a young doctor that
is. Me ho ina le ngakanyana e sa tswa sekolong e neng itla a so sepile. Le ha o le jalo a le motho le motle le moriri wa hae o batala litso o le bolatsi. Me a pere hantle ka magete ntho engwe le engwe. Me a re ke le ritse le tipa tipa yohle ke thete faditse dikokwana hlokong le dinthong.
You'd have a little funny feeling.
Empa no tabala maikutlo a makatsang ka taba eo.
I'd rather have an old doctor.
Gamba ka fumana ngaka ya gale e fitileng dikarontseo magetlo getlo pele ho mo pele ka seo.
I want to know somebody.
Ke ke batla o tseba hono e seng ya sa tswa sekolo ke batla motho yana le boitsebelo boitseng.
And the best experience one that I know to call on tonight.
Ya fitisa ngaka boitsebelo e o ke motseba e o ka bitsa ho yena mosimbo ona ke moya o halalela.
He's God's great physician and great teacher.
Ke ngere ya ngaka ya modimo le moruti e moholo.
And as
Nemo go engwa o tsietsa molaetsa wa ka bosimbona le jwa le ho tswa thero ya Sonta.
It is they rejected.
Ke hore ke ba ile ba hana Samuel ka lentswe la morena le o amela Saul morakish.
And rejected Samuel which represents.
Me ba hana Samuel ya na tshwantsa moya o halalang ho ba o buile fela ka mo moya o no mosusumetsa ho bua.
When he called their attention to it, he said, remember,
me ya ra khutsetsa taba ena maikutlo a bona wile ya re hopolang a ke so le bolele taba ka lebitso la morena e morena a sakang a ephetha hatse.
Neither have I walked.
Le jwalo ha ke ka tsama ka boitshwaro bo hlephileng pela lona.
And no one.
Me ha o ya ka nkosang ka sebe.
Like Jesus said,
jwalo ka Jesu a boletse ke manya ka nkosang ka sebe le ya bona.
And he said again that
me ha pe a re hore ha ke so tle ho lona me ka le kaela tshelete le dithetse ka ntseo ha ke so le amoheletho. Empa tsohle tseo ke di boletseng ebile molemong wa lona tseo ke letliseditseng tsona di tswa molomong wa morena. Mme batho bohle ba paka ke nnete. Ho hohle ke nnete empa re santse re batla ho ba le morena. Re batla ho tshwara ne lefatshe lohle.
Now tonight our scripture is dividing the book of
Joale Busimbona lengolo la rona le arola buka ya ba Efesi ki buka ya Joshua the testament end.
It's dividing up and setting in order
e arola lo beya ba hludi ka mahlo.
Now just a background for a few minutes to get a place.
Joale mona ki ba ke sa tsietso ya msemmalo ho fumana sibaka pele re kala ho bala ho kala ka timani ya boraro.
Now we find last Sunday night that the God in the Old Testament had made Israel a promise of a land.
Jala rfumana hore busimba sonta sa ofeta hore modimo testament ya khale o na ite ite Israel tsepisha le fatse la phomolo ho ba bana ba fetile ba eti le ba leliri.
And they were in
le ba le fatseng le o ine e sila bona.
God had promised to Abraham.
O me modimo na tsepisha ka Abraham hore a jake peo ya hae tla jaka tshabense sile ka dilimo tse magolo amane me atuje.
But by a strong hand he had bring them out.
Empa ka letsole matla o tla bantsa ho ba kenya fatshe le letle le ne le kolla le basically dinotse.
And now when the time of the promise drew nigh, God raised up someone to bring them.
Me jwale na go ya tshepisa se atametsi modimo wa hlaisa motho go ba isa lefatsheng leo. Ke ba ba kae mo khupi mo sumbo hore ne le mang ba tsi bang hore ne le mang.
Moses.
Moshe.
Notice a very real type of our
Shokomelang yona yona papiso ya nnete ya wa rona ya ileng a abela hore fitlisa lefatshe na palo Kriste.
Now we have a promise.
Jwale re na le tshepiso.
Because our promise is spiritual rest. Where there's one.
Oba tshepiso ya rona ke phumulo ya moya athi ya bona ene le ya nama.
And so they was coming to a land that they could say this.
Me ao le jwale bana ba tla fitla lefatshe leo ba neng ba ka re lena ke lefatshe la rona.
We are no more wanderers. We've settled down.
Ha re sa le ba papa theiri ha hile. Lena ke lefatshe la rona mme mona re na le phomolo.
Tla
le ba kore ya rona. Ditshingwana tsa rona tsa merara mme re je tse bewang ke tshimo tsa rona tsa merara.
Mme
mo tla re shwang re di siele bana ba rona.
Oh, how we could go into the land of it.
Oh, ka mo re ne re ka kena lefatsheng la hono melao ya lefa jwalo ka Naomi le Rute Boasi. Go khutisa ho ho hle. Ka mo moina Israele, ka mo a tshwanetseng o, ntwa efe fela e o aneng a lahletswe ke yona, e tshwanetse ho lopolwa ke motho wa madi a habo motho. Oh, ho ho tla ka ka. No tla nka diveke le diveke le diveke le diveke, re ke ra tloa gaolong ena, ho ya ho yo.
Re
ka tlamela Bibele yohle mona hantle gaolong ena e lengwe. Mme o, ke rata ruri ho ibadisisa ka botebo. Re re tswetse ho inka me re nke selemo le halefo ntle le ho shuta bukeng eo. Ha se o dula o yana hantle.
Now, but it was such a great thing that the
Jwale empa ile ntho e kgolo ha kana ho lefa.
How it was that an inheritance in the land.
Ka mo ono le ka teng hore lefa le na he ho no se motho ha se wa madi a habo ke yena yana ka lokolla lefa le. Jwale anke ke rothese ponso e nyinyane mona e o ke a mme mosimbo bong ho lona bomme.
Jo
ba ka e mona ba rapeletse bathona ba bona ba ratwang ba lahleile ke hantle. Ke lona ba hape le ya bona lefa la lona le ya bona.
Paul told the Romans that believe on the Lord Jesus Christ.
Aolo sina bolele mo Roma e hore dumela ho morena Jesu Kriste wena le bantlo ya hao le tla boloke. Ha hona le tumelo le kaneng bangwe sa pholo ya hao ka sibili ho ba le tumelo e le kaneng ho sanatse ka mo moshanyana eo a tshileng tsileng ka teng kapa ka mo ngwanana eo a leng ka teng ba tla boloke ya lao le jwalo. Modimo ka mokgwa itseng ha e ba loketse ho ba rapala se ka mokokotho wa bona ho robala mo ntho kekeleng a yeshwa ba tla boloke ya. Modimo o itshepisitse.
The inheritance.
Lefa.
Oh, and they shall be there, said Isaiah.
Oh, me batla bateng e se a buletse le mashumela a bona ohle a be le bona. Me ha o sa tlaetswa hampi, ha o sa tlaela ho singwa thameng yohle e halala nyaka, ho bolela morena. Oh, ke na le tulunyana eo ke tshepile mo ifihlela bo shumbo ona ba keng salona.
Just burning him out. Of that.
E tu ka mfela pelo nyaka ho khutlela teng.
But now,
empa jwalo khata tima.
Then did you notice Moses, that great miracle performer? That brought down Israel down through the land.
Me hapena le shokometse moshe ramehlo ha di eo ya tsamaiseng Israel na heng aba a e fixa le fatse na palo empa asike a bea le fala bona ho bona.
He did not give them.
Asike aba nea le fala bona.
He led them up to the land. But Joshua divided.
Aba fixa ho fila le fatse empa Joshua a arulela batho le fatse. A ho jwalo.
And Christ brought the church up to the place that were their possession.
Mi Kriste a fitse ke rakes ba ke seo le ruola bona le le tse ditse bona le le teng go newa bona ke Jordan fela e le ke tshe motshilo.
But the Holy Spirit is the one who sets the church.
Empa moyo ha lang ke ona o be an kereke taolo.
The Joshua of today puts the church in its order. Giving to each one.
Joshua ka jeno be kereke taolo ya yona ho abela emole emun dineo dibaka tulo.
And he is the voice of God speaking.
Miki yana ko dia mudimu e buang ka motho wa ka hare ya police 20 Christe moya o halala.
Jale
na hakalo le tswara.
Jale
re fetela kwa na bukeng ya ba FS. Jale ka mogho tswana o hloma misa kereke madulong mo ba loketse mo bate.
Joshua placed them in the
Jale Joshua ba bele le fatse la tlao.
Now the Holy Spirit is placing the church positionally
jale moya halang o hloma misa kereke madulo na heng mo ba sibakeng se baloketseng le fala bo.
Now the first thing he starts off here.
Jalen tu apile wa talang ka yona mona o ngola le ngola la hai Paulosi.
Which we're going to find out after a while that all.
Ke ne ka fumana ka mrana kwa na hore spiritsena so se sine senolo tu yena.
Not in a seminary. Not by any theologian. But it was a divine revelation.
Isn't the policy of tutu? Isn't the mu tutu fu fela tuta mudimu? Empa ine le tsenolo e kgethele nya moya o halalelang. O mudimu a o fileng Paulos.
Knowing that the mystery of God, he said that had been hid.
Si bonya hore spiritso tsa sa mudimu o boletse senileng sa patla sa lotho wa lefatshe. Sine senolo tse yena ke moya o halalelang.
And the Holy Spirit amongst the people was setting each one
moya halanga ra batho no be ya emole emon taolo ho be ya kereke madulo.
Now the first thing Paul starts
ja le ntia pele e Paul se kalanga na mona ho ibulela batho ke ufumana tshohle.
Remember, this is to the church.
Amen.
Ho pulang hona ho libiswe kereke e se motho ya ka ntle.
It's mystery and riddle.
Ke se piri se di lothong ho yena a keke a utlwisisa le ka mohla.
Goes over the top of it.
Se feta ka odima hlo ya hai ha tsebe letho ka sona ho ha.
But to the church, it's
impa kereke ngini notsi lifike.
It's joy.
It's a
blessed assurance.
Igodi seo e tlotlang.
It's an anchor of the soul.
It's a tedi ya moya.
It's our hope and stay.
It's tepe ya rona letio.
It's a rock of ages.
Ke lifika la ningwa ha.
Oh, it's everything that is good.
Oh, kintho emole engwe emole.
For heavens and earth will pass away. Wa ba odimo
le fatsi ka feta empa le ntshola modimo le keke la feta.
But the man outside of Canaan.
Empa motho ya ka ntle o kanana ha tsi bile thoka hona o santse a phaila.
Not saying it is not a good man.
Asi uri ke motho ya salokang ha ke rialo. Isitale motho ya ga peka ha ke ri ke motho ya salokang.
But he, until he has come over into this.
Empa yena o fitlela a kene le fellena.
And the possession that the promise that was given to the church is not.
Ile tlotlo le o tshepiso ene le kereke a sina ya tlhao impa na ya moya.
For we are a royal priesthood.
Amen.
A holy nation.
Go ba re ba priest ba borena se chaba se halalela.
Then in this royal.
Le joale bo priest embona ba borena se chaba se halalela batho ba makatsang ba bitsitswe ba khetilwe ba thontjo ba betswe ka thuko.
Then all the world is dead on.
Iba jole le fatshe lo hlele ka ntle le shwile.
And we are led by the Spirit.
Mere tsama iswa ke moya.
Sons and daughters of God are led by the Spirit.
Arale baradi ba modimo ba tsama iswa ke moya wa modimo.
Not by man.
E seng ke motho empa ke moya.
All in love.
Jo hle di le rato ntho yo hle tlamela tshe tenjwa.
Yaba
ena indile ya lekwa rutwa hanga. Mentle le pilaelo ditsi tsa tuta modimo dimile tsa a ma ka utiba ka mo kineng ka go.
But the thing I want to try to get to you is this, that a man that is in
panje ke le ka ngwetlisa ho lona tiena ya hore motho ya ka o kreste ka moya o halalelang a ka jarela na mefokolo le motho e mong ha le tshitong mamello musa tisetso.
He's sweet, humble, faith.
O bonolo o ikokobeditse wa tshepe ya o tlaitswe ka moya le ka motla ha shebe dintho tse hanetsang ka mehla o tiile. Ke motho ya fapane ha se o motho fela hore ne re na le ona kana ko emwe ha be re ne re hweletsa ne re na le ona runa ma methodist o ha re ne re hweletsa ke re le fatsi.
That's good.
Ke hantle o ituketse le nna ke dumela hono ha ntlo la tela mapentecosta ka uwe ka dipio bao ba ne ba ina le o motho mane manya bu ile ka dipio a ina le ona ke dumela holin.
Still we found out.
Empa re fumana bongata bo so be le ona le ya bona. Le ya bona.
Father, we are now coming to this great hidden mystery.
Amen.
That's been hid.
Joale ba joale re tla spirise na se se holo se patilwe. Seni le sapato e sa lotho le fatshe. Me joale se se nutu matsatsi a qetelo ho ba ra ba modimo.
You believe that to be true?
Amen.
Le ya dumela ke nnete hore ba ra ba modimo ba bona hatso.
Before we even go anywhere. Let's turn over to Romans 8th chapter.
Lipile ria ka e fela a re petleng gaoleng ya borobedi ya ba Roma motsotso fela e ri ke le balle ho ho. Bo bona ha ba ile yona ntho e tlang tabeng e o ke buang ka yona mona.
Now we go get Romans 8 the 19th verse of the
Tena tanka ba Roma gaole ya borobedi tibana le shimenetso robong ya gaole ya borobedi ya ba Roma.
For the earnest expectation, the creation waited for the manifestation
Obani,
of the Son
di bupileng ka ofela di lebeletse diponahatso tsa bara ba modimo
with earnest expectations. The whole creation is waiting for the manifestation. See? The manifestation. What is the manifestation? Making known. The whole world. The Mohammedans
are Mohammed are Dimukwana by Libelet.
Where is these people? We've had a mighty Russian wind.
Ibilele moya o fukang ka sefifo rabale di aduma le hadima rabale oli le madi rabale mfuta yohle ya din
but we failed to hear that
empire situlo uta le ntshile le san le khutsitseng le nyenyetsang le hutsi bo profita ya ile a itshopa ka kujwana me a tswela ntle hore ke nna eno a morena le ya bona
now the whole creation is groaning and waiting.
Jwale tse bupuleng ka ofela di ntse di fielwa. Mme di lebeletse diponahatso tsa bara ba modimo.
Now Paul is going to first place the church.
Jwale Paulo si pilo tlo bo ya kereke hantle mo iloketse. Jwale mogeng wa o tsietsa a re baleng hape. Ke le Paulo si mo apostola wa Jesu Kriste ka thato ya modimo ke ngwala ba halaletse. Ba o ke ba halaletse tswe.
Which are at Ephesus and the Ephesus, faithful in
Christ Jesus. Jesus Christ.
Now so the class won't forget how do we join the church
in Christ?
Do we join the church in Christ? Do we make a profession
in Christ?
Do we be immersed in water
in Christ?
How do we get
in Christ?
1 Corinthians 12th chapter. For by one Spirit
ba korinte ba pile gaolo nya tshimela ntse mmedi go bane ka moya o le mong M O Y A ka tlhapo e golo e le moya o halalelang re kolobetswa bo hle le fatshe na pal
in this promised land everything belongs to us
le fatshe nena la pal lo ntho ka nngwe ke ya rona le fatshe la pal wa bona moina Collins wa bona ntho ka nngwe le fatshe na pal
when Israel crossed over this
Mosha Israel ene tshile Jordan ena ho kena le fatshe na palo ho lwantsha ntho engwe le engwe.
I remember in this promised land that don't mean that you are immune to sickness.
Ha o bulele hore o phunyule mafu, ha o bulele hore o phunyule mathate.
But it does.
Empa ruri ho bulela sena.
Oh.
O ataba ena ke thopothele.
It says this that it's yours.
O bulela hona hore ke ya hao.
Just rise and take it.
Ema fela we inke. Wa bona?
And remember, the only way that Israel ever lost a man.
Ni opulanti la ile mufela Israel ene ka lahlwa ke monna. Ke a sibe sine se kena di ahelo.
That's the only way we can ever lose it.
Ke ona fela tsela e re ka lahlwa ke tlholo. Ka o kena ha sibe di ahelo ntho e tsamang ka phoso ka eka.
When Achan stole that wedge and that.
Ha ka ne ana u tsala le mile le kubo. E o ya Babilona. Ke a sibe sine ka di ahelo. Ya bantwa e tsamaya ka lekeke.
You give me this body, this church tonight, this group of people, perfectly.
Mpenkereke ena bushimu bona sitopa sena sabatu ka o petala sini tsepiso ya mudimu ka moya o halalelang setsama ya ka moya.
Challenge
ke pepetsa lifu lifi ka palifi ya ile pabo ifi ka paifi ya ka bantho ifi fela elente.
Joe
Louis emoni emoni ya lente na he ka bo hete di bohle ba hai.
And all the unbelievers that three
Libo musa dumeni bo se ba leng teng go bea lifu lifu fela ka papa bo munya kong ona ni batlatswa mona ba phetse ka o pethala e mong hadi
God gave the promise only
Modimo fane ka tshepiso ke sibe sa o dumele fela se ka ithibela joale re ka theoela ho se o sibe sena se sinyane se leng sona ka morana kwa na joale ba ka o Kriste Jesu kire likele nyawe mo hauli khotso ke modimo ntaka rona le morena Jesu Kriste.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings.
Obo kwa mudimu ntata murena wa rona Jesu Kriste o re hlonolo faritseng ka mahlonolo hohle a moya mahodimong ho Kriste ka ho Kriste.
When we are in Christ, we have spiritual.
Ha re le ka ho Kriste rena le mahlonolo a moya.
Outside of Christ, we have
ka ntle o Kriste re na le maikutlo.
In Christ we have positive.
Ka o Kriste re na le hlonolofatso ya mannete, e seng maiketsiso a borapedi, e seng boikakaso, e seng ntho tse manewang.
But as long as you're trying to say that empa ha fela o leka o bolela gore
o fatshe la palelo mme o se mono dibetsa gago di tla o tshwara
mme
ntho ya pele wa tseba o tla iphumana o hlwenya le ntho tsotlhe ka polelo ya rona lefatsheng go metso o tla iphumana o sena se o buang ka sona.
But when you're in Christ Jesus, he's promised you heavenly
empa ha o le ka o Kriste Jesu o tshepisitse kgotso ya legodimo mahlonolo a legodimo moya wa legodimo ntho e nngwe le e nngwe ke ya gago o ka gara lefatshe la palelo mme o ruile ntho e nngwe le e nngwe ka botlalo. Amen.
How beautiful.
O tle ga kaka o a re barisiseng
ka moo o re kgethetseng. Here's where the church is
going.
According as he has chosen us,
in him,
in who?
Christ.
We find out now back in Genesis and in Revelations.
We find out now in Genesis and in Revelations. Timana borobedi hore o re kgethetse ho Kriste ho iso thewe lefatshe jwale lentswe e reng ke dibale le
latelang o thewe lefatshe
ho re tle re halalele mme re tlhoke sekodi pila ona o no re re pele jwale ke batla go kgefosa lentsweng leo la ho rera pele jwale ho rera pele ga se gore ke tla kgetha Moena Neville Mikiki, nkeke ka kgetha Moena Bila.
That isn't it.
Ase yona.
It's the foreknowledge of God.
Ke boitsibelo pele ba modimo bo tsibile gore na ke mang ya tla loka le gore na ke mang yane a sa loka.
So by foreknowledge.
Ka ka leo ka boitsibelo pele modimo ka o tsiba seo a tla se etsa.
He predestinated by his foreknowledge.
O rerile sa le pele ka boitsibelo pele ba gae wa etsa gore dintho tsotlhe di sebetse molemong wa ba rata modimo ore a tla gone mongwaeng o tla latela go bokela dintho tsotlhe mothong a le mong e leng Kriste Jesu. A nke ke letakele papiso e nyenyane mona en ka kgutlela morago ke ya gola ke buile ka yona ganyenyane bosing bo bong kapa we ama go Genesi kgaolong ya pele timana mašwabedi ya ntse
tsheletseng
tla modimo a neng a rea lebitso la gae morena modimo le e leng lentsweng la elela elohim e bolelang ya leng teng ka bo yena go se letho le e leng teng ga e se yena go se moya go se lesedi go se dinaledi go se lefatshe go se letho le e leng teng.
It was God and God alone.
Ine le modimo ho me modimo fela a le mo.
El
ela Elohim. Wa le o yentse hono.
Inside all that was attributes which meant that he was a inside of this.
Ara hono ine bo khethei. Ho neng ho bulela hore o ne a kara el ela Elohim enwa. E mo holo ine bo khethei kapa. Le tsiba seo bo khethei o boleng so.
Or let me say it like this.
Kapa irinki e hlaise tjena. Ine ile simelo.
That's so the little fellow will get it.
Ile uri mathaka manyane a tla e tshware. Mme le nna ke e mong a mathaka manyane ya loketse mo itlisa ka tsela eo.
Inside of him was the nature to be.
Ka yena ile simelo sa u banta.
But he self existence.
Impa u teng ka bo yena. Ha u ntho e a ka fetuhan ntate ka baka la yo.
And now down inside.
Me jwale tasi ka ra hono hona le ho hono sine hore. Ine ile modimo.
And a God is an object of worship.
Me modimo ke tlotla e rapelwa.
But he was self existence. El Elohim.
Impa ale teng ka boyena. El ela. Ela. Elohim. Ka hona ho se letho le ka morapela.
Inside of that, he was a savior.
Ka ra hono ile mo pholusi.
Ummi
husi ntho e lahle ile ka pholoso le ya bona
Inside of that, he was a healer.
La ra hono ile mo fodis.
But there was another sick.
Ya bona empa o se letho le kula ho ka fodiswa ka pa letho le ka kula.
Now do you get the picture?
Yale na lutisa swanzo seo.
So his attribute.
Ba ka le bo khetho ba hai smelo sa hai. Sile sa hlaisa ho le teng ka jeno. Ba tlo ba mbare chebo ba ne modimo a sa ikhina isa le lo le kalong fela.
He's a cruel hearted brute said.
Ke se kweta se pelumpi Julius o boletse jwalo yena ya hlutseng Joe ka pa Jacko. Le ya bo. Gore ke se kweta se pelumpi fela ha o ntho e jwalo ka modimo. Ha o ne wena ntho e kang eo o ne a tla. Oh a mmitsa ka mabitso a mefuta fela le ya bo. Empa mohlomo ke ka o bane a ruile tiro e ngata o dimo mona empa hana letho tlase mona. Jwale taba eo ke yona mo e leng teng le ya bo.
This word tells
me. Ntse nala le bua ka yona mona mme o ipatile.
And these mysteries has been hidden. Now remember the Bible said since the foundation of the world,
yeah.
You get it?
Oh,
kidding,
yeah,
now, I stop on the story.
Yeah,
or I'll bring
you to
the next one.
I
remember all through the ages of Moses. Back to the ages of the prophets.
This
the first one, he put it in the sky.
Zodiac.
Zodiac. Did you ever see the Zodiac?
Zodiac?
The Virgin.
Murueta.
Zodiac? Leo Ilimta. He comes the first time to the Virgin. He comes the second time to the
Virgin.
He made the next one in the pyramid.
He made the next one in the pyramid.
It's built right up like
this.
And the stone on the capstone.
The capstone.
But as we grow from the Lutheran age,
Baptist,
but I'm saying this only to make a picture. Now, and in the Bible, we're living
in the pyramid.
The cross fishes of the cancer age. In the time of the coming of the Leo. In the capstone. And in the days of the manifestations. If the Christians could only
realize
what is the
Christian's
and
see
where the
go lebella lo fielo a baraba ba modimo ho hlahella matsatsing a
tetela the power of the Holy Ghost at the end
amma ta moya hallang pheletsong ya mongwa ho seno ya dintho tse patileng ke sala o thwa le fatshe ho hlahi.
Now let's go back into the foundation of the world.
Why are you telling me that we are going to be able to get the church?
I hope I don't make my church religious by calling God Papa. But I hope I don't make my church religious by calling God Papa. Papa wanted some children.
Tate ona bata bana ba itse ka hona a etsang a re manyeloi a bete.
And they come around him.
Yaba a motela har.
Oh, that's
oh,
fine.
Ho,
they worship.
Amu khuma mera ya iba mudimo mukhethelo.
Remember he was L E L.
Kupulang ineli L E L. Ela Elohim. Yalin tenka buyena ho se letho ntlele.
The first thing come around was angels.
Ya pile shaila ngeli manyoloi.
Then angels.
Mite manyoloi a keke a tsa letho ha se khuma.
It couldn't be lost.
A keke a lahlea.
So they couldn't be saved.
Kaba ka le a keke a kula ili bukwa tsa shwi. Kahona ona ka sita o senola matla ai a forisan ona ka sita o senola pholoso ya hai.
So then before that
ka ba ka le happy le jole a ka murao mo antore re tla etsa ntho e tshware ha.
So he made an earth
ka ona a etsa lefat.
And when he made the earth he made all
me hana bo pa lefat e bo pa di bupua tsohle tsa lefat.
And then he made man, everything that come up out of the earth started
to
off with
a polywog, or a jellyfish,
a form of flesh, or water,
started
from the earth.
Ho tla ho soho ho ya mogoditswane ho tla mogoditswane ho ya jwalo le jwalo le jwalo mina go le na go hamo ya halang o no qalela ho ho budula ho hlae bo philo ha bo philo bo buhulwanyana.
And the first thing something come up in the image of God.
Ntse a pele ho hong a hla ho le tshwanong sa modimo ho ine le motho.
Nothing has ever been, never was, never will be created anymore. Anything higher than man, because a man is the image of God.
See?
Then, man, when he made his man, not when he made his jellyfish, he made man. He was both man and woman.
Ine le monna le mosadi mo botshali le botone.
Ha
o ne o etsa Adama le o mena me. Kula ho Genesis wa pele wa etsa monna le mosadi.
And in Genesis 2 there was no man yet.
Ne o Genesis wa bobedi ho ne o se motho ya le mamobu motho wa na. O se motho ya ka gonang go tshwara letho. Ne a le mamobu. Empa la o le jwalo ho ina le motho ya se tshwantsho sa o.
God is a
Mimu dimu ki ki handle ya bona.
He made the first man. Male and female created him. Now when he made the first man, now remember all together he had it in mind. And something like I went through that, a word is a thought
expressed. God thought how he could be God, how he could be worshipped, how he could be worshipped, how he could be worshipped, how he could be worshipped.
And as soon as he
e hango ba abuele ntwe ya ba ho fedile ka mere.
Oh, if these sons of God now,
oh hola bana bana ba modimo ba le ba ka tshwara lentswe ka mokgwa o fela.
When God speaks a word it is
modimo ha o bua lentswe ho phetheile ru mohlomong o ile a lebelela baphenyekolo ba dintho tsa mehleng ba rialo kapa moepulo wa dintho tsa kgale le bao bohe ba bolela ga mohlomong lefatshe le fetile dimilione le dimilione le milione. Ga ke tsebe kana ya ba ebile ditrilione le ditrilione tsa dilemo. Ga ke tsebe ebile nako e telele ga kana. Modimo ga o teng ka nako nako ya ona ga e so fokotsee ka motsotso o le mong jalo ka ga entse motlha a e buang.
He is still God.
Le jwale sa le ona modimo ga o nako ho.
I never knew that.
Nenze ke sa tsebe taba eo ka mokgwa o fitela bosiu bo bong ho seng o hong nka rialo. O sa feleng ha o tsatsi la maobane ha o tsatsi la osasa ntho yohle ke nako ya jwalo. Na le kilela elela lentswe ke teng e seng ke ne ke le teng kapa ke tlaba teng ke bo sa feleng ke teng le a bona ke teng ka mehla. Jwale empa o ne a batlile ho beya dintho nakong a loketse ho etsa ho hong ho rapela. Ka hona bokgetho ba ona ba hlahisa hona ya ba o etsa motho. Bona ka hare ho monna eno a bona ala a hlori. Ka ba ka le jwa le ho bona hata mo hopula wa ona o phame njwale. Setshwantsho se o neng o na le sona sa Kriste le kereke.
He took not a different piece of clay and made a woman.
Wa ka wanka khwabi sile ya lotsopa lo bopa mosadi empa wa ntsha le hlakore la Adama go.
And took from the spirit of Adam the feminine and put it in.
Le ntsha moyeng wa Adama bo tsiadi lo o kinya gopong yena.
When you see a man that acts like a sister, it's.
Ale bana munna e tshwereng tsiadi bona le hopo.
And when you see a woman that wants to act.
Ne ale bana mosadi ba tlang tshwara jwa le ka munna bona le ntho e pho. Le ya bona bona le ntho e pho.
They are two different spirits.
Ine ya emedi e fapaneng ka hore.
But together they make one unit.
Empa ba o mo ba bopa bongwe bo le bong. Ba ba bedi bana ba bang.
So he made woman and man and they never.
Ba ka le waetsa mo sadi le monna, me bana ba sa lokela o tsofala ho shwa le ka mohla, ho purifala le ka mohla, le gana.
They eat, they drink.
Ba ja ba no ba robala, jo le ka ri etsa, empa le ka mohla, ba sa tsebe seo sibi, sineng se le sona.
Now bypass right here.
Ke ke tsatsa taba ena mona hantle ba ke sa tshuto engwe kana ko engwe, ho di mapeo ya noa.
What they asked me to recall.
Ile ngore ba nkupile o hula mantsi ka hono. Empa nke ke bone motho. A tla me amponsa ntho e fapaneng. Ke seo ke batla ngo setseba, le ya bona?
Now. But then after all this then.
Jale empa ka mora hona hohle. Me ya re ha se be se kena ho etsa halang.
Way up yonder above.
Ho le kwana ho dimi milioni di maletse le 30 milioni tse le kgolo. Hona le sebaka se bo hulu bo bokana. Me ho ke le ratole phethaetseng la agapa.
Every time you make a step this way.
A go le nako ha nka khato ya nnyenyena le patana ka inchi leng. Ne wa tsiba le tabele le bonyane bo bokae na go eo le fitla le fatshe.
It's a shadow of the shadow.
Ke se riti sa se riti sa di ri.
That's what you have.
Ke se o na le sona, ke se o ke na le sona.
A shadow of shadow.
Se riti sa se riti sa di riti sa le rato la agapo.
There's something in you.
Hona le ho ka wena, hona le ho. Ka mo sadi emon emon ka mona ya fitile mashume a mabedi.
Hona
le ntsho engwe ka ho monna ya fitile mashume a mabedi ka mona. Ho rata ngo dula ho le ke.
Hona
le
dilo tse
hlano fela ke o tswa ho le shume le metsi hlano ho ya ho mashume a mabedi.
After 20 you start.
Ka mora ho mashume a mabedi o kalela ho shwa. Empa ho tswa ho le shume le metsi hlano o ngwana ya dilemo tsa adolescence fela ho fitla mono. O nta no tia ho fitla o le mashume a mabedi. Ni ka mora ho mashume a mabedi o uri e tshile jwa le ke se ke le monna. O mpa uri alo fela empa ha o ye.
You're dying. And you're burning.
Wa shwa mi wa home la usa nati se o se tsa. O dimo o yentse ho fitla dilemo tse o empa jwale he o se o ya.
Now, what happened?
Jwale ho etsa la.
Now you start dying. But in
Lalo kala la ho sha empa ka re ka mono bona le ho ho ka wena ho re ke la ka tsa ho ba le shimele metso e robedi ha.
Now I want to ask you something.
Jole ke batla ho le botsa ho ho. O ka tlo ngola wana wa hladi le motse ma kholo a mahlano tse fitileng. Me be o dula o ntse o le di motse le shimele metso e robedi ho fikela ka jeno.
If you would be an antique.
Hai ba ono sa tlo ba le saletsa la mokutla. Ka me hopolo ya hao ya di motse fitileng tse ma kholo a mahlano. Le pele ba holo ba phati ba phatha e ba fihla mona ni o nole mo setsana yana le mihopulo e o joalo be ho no ka ba molemo wena hola o no tswe le pele wa tsufala ni wa phila dilemo tse magolo a mahlano le ya bona hona le ho ho pause o ka re ebo ha joale ke ikutlwa ke phetse hantle mona brand o ke le shimele metse go beri ke le shimele metse tsile tsing ke ikutlwa ke phetse hantle
honey let me tell you something
murati wa rike o bulela taba o tsiba joang re mau o sa phila motsitsung ona ha ba se ka kerekeng ye.
How do you know that your boy?
O tsiba jang gore motlanga wa hao ha bolawa motsing e mmala fela e fitileng ka pa garebe ya hao?
How do you know that in the morning it won't be?
O tsiba jang gore o seng o tla bo se setupu ka tlunyene?
How do you know you're going out of the church?
O tsiba jang o tla tswa ka kerekeng bosiung bo o phela?
It's such an uncertain.
Into e sa tsitsa.
How will
it let it tsitse? How le shimele metse mehlano le shimele metse mmedi le shimele metse go rubo mashina a supileng a metse mehlano ka pa mashina a rubo hona le ntho engwe le engwe e hloka botsi.
You don't know where you're standing.
Ha o tsebile mo o ye minte.
But yet you long to go.
Empa la lo jalo la bala bala go tlhela ho le shimele metse mehlano le shimele metse robe.
Ho le etsa
jalo ke. Ya la ho ka go tlhela ho le shimele metse robe di ne wa dula teng. Me o sa kuli mme le ka mo hla o sa. O no tla tla ne o fumana batho ba bang. Ho ba o no tla hola o be o di tlole wa bona. A tlhana ba tla tswela mengwa yeng. Ne wena o be o kutla wa mosale.
You be worse than.
O no tla ba maemo a mabe o fita. Ha ba o no ile a tsofala le bo. Empa ona le ho hong ho hula la go ba mono.
That's that little agapo. That little shadow.
Agapo ye nyinyane se dipinyana seo se tsa ngore o ntho engwe ho dimo mona.
Now the other night, or the other morning at 7 o'clock.
Jale bo siu bo bo nka pa o seng o nka hore ya bo siu pa na kong eo mo ya halang ka le rekula ona le mo hawa ona o no ntusa mmeli ngona ke a gholo ke a gholo.
Yes or no, I
don't. E ka pa che ha kiri ya.
And entered into that land and saw those people.
O mme ke kana le fase lela mme ke bona batho bao mme bohle ba le batsha. Mme ka bona batho ba batle ka o fitisa ba o nkileng ka ba bona bophelong bohle ba. Mme a re ho nna ba bang ba bona ba ne ba le dilemo tse 90.
During your
conduct,
no wonder there's a
changing
my brother. Now that is a celestial body.
That when
we die, we don't become a body. We become a
body.
If we ever one die, if the atomic bomb
is we don't become a body. Kabere tshukuta na kama tsori kopelana me re hlaba ditatsi re etsa jwalo le o boka modimo e mong ha me mo ina le gaite dispensa ba dutse mona ke a tshepa ba bang ba bathwana ba gale ka ofeta mona ba tla ba le shimele metsi robedi di le motse mashime a mabedi mo ina ne vele tla be le mushanya na fela me ke tla ba potla me bo se ka ofela ho di niti ena ru
if
fela hale a ole na le fatse la motlotlana le senya le na le leng le se le riemetse
when a little baby drops from it
alisi ali wa ho malona mogwengwa tswalo ya tlhao mejana wa lona o sono pana le maoto a thula ka le ntwetse jwalo tshwarele tlhaiso nyena lona basadi ba batsha impaletsa jwalo le na le misifa ya bophilo e rutla rutla.
When it comes to the earth, the first thing it catches its breath. Impalipita le fazi
into ya pili lifumana perfumulo ya lona me una le similo sa mmili wa moya se ke na ni sien leo hana mo han le to hele le le ke hlo ya lona me le robale pila le tswele la mmalona me le tale le o ai
if it didn't do
ala le sa se jwalo i stale le bisi le sa ka o thewa le ho na le ke la hlokomela na mani ha itswala yona ha han fela ha i fihlela ke mata au ema ka mautu a yona ke manya e bulela.
Walks right around to its mother, starts
yeah, putele ka kwana ho mayona e qale le ho thefula ni ai oh eh
ah
u ba ipela ha mmeli ona wa le fatse u tliswa mona hona le mmeli wa moya o seng u yeme
and as soon as this
be han fela ha hona oh hallelujah.
With this earthly tabernacle,
me atabrana ke le ena le fatse ya le aula rona e sinya bona le e emeng kwana
just as soon as we step out of this one
han fela ha re hata re tswela ka ntle o ena re hata re kena ka ho yane
one that don't want a cold drink of water
yes abati metsi ya mapodi a e hloki metsi ya noa yes ajin ha se tsale rolo la le fatse.
Empa
ke tsa nnete ha kalo fela mme di gona ho utlwa le ho tsukutla matso mme ke le rato fela mme ntho engwe le engwe e phethae mme mmele o o yeme kwana ke karolo ya ona ho na le yeme raro ya
yona
o kala bophelo ba hao bo sa feleng hantle mona a letareng mona ke hona mo o talang bo sa feleng. O kala bophelo bo sa feleng hantle mona.
And you are born.
Unta na utswala la ubedi mora wa modimo.
Me ira
u shwa o tala.
Na
kong e o le fula hao le o tia meleng ona mele pili hao e khaotsa o otla. Ni mabidi a philo bo shon a emati. Siritinya na seo ina ile siriti sa siriti. Mutsotswane o mong se fetwa siriti sa siriti. Min toela kelang se fetwe siriti. Men tuela transfetwa kapinyana, tuela transfetwa litsa, tuela transfetwa nuka, tuela transfetwa lewa.
Nika
murauna kwa nao so eme ponzi ya maratua bahao, ba eme nkwana.
Clothed in the garments of a celestial body.
A peridi aparotan meluale hojimo, mo letse banan, horadana.
You turn back to a young man.
Lefetwe cho umo shankana, emu ruetana ha.
Exactly right.
Ya hanka ho. Idu timonu kibelong. Mono fihela botla ha morena Jesu
and someday
mika satileleng mino o wa hai o khanya jalo hopula o kim mino wa lohodimo ising mino o khanya mino wa lohodimo
and someday that celestial body
mika satileleng mino o wa lohodimo o tla twa lohodimo ni Jesu
for I say this unto you for
uba kere holona ba tselelo ka ba bobedi khaolo ya bohlano ka ba batheloselo ka ba pini khaolo ya bohlano engwe ho tsona.
I say to you,
holona ha ke rate ha le ka hloka tsebo bana beso ka ba ithobaletseng ke le skela hlomoa jole ka bao ba sina ntse go ba re dumela gore Jesu o shwile aba tswa hape tsa tsila boraro ka mokgwa o tshwanang ba ba robetseng go Kriste modimo o tla ba hlaisa le yena.
For we say this unto you,
go ba re huluna ka melao ya morena,
that we which are alive,
gore rona ba saletseng go phelela go tla morena re ke ra raka ka pa o sitisa le ntsole lo ke tseng go feta go sitisa bao ba ithobaletseng.
Trumpet of the Lord shall sound.
Amen.
Oba trompeti ya morena etalla. Me ba shule ngo Kriste ba tatswa pili.
These celestial bodies come down and
Milene ya le hodimo ya theuwa mi apari ya le fatsi. Mibili e ganya.
And we which are
Iruna ba pilamba saletse re ka fetwa ka motsotso ka opanya halihlo.
And shall be caught up together with them to meet the Lord.
Ere tankero ha mo le bona hodimo ko panya le morena sibake.
I will not drink of the fruit.
Ke saba tsala ke no sebe wa nke morara ho tabe o fiketsa tsile ke ka se jana le ona se se sha muse wa ntate wa ka se lalo sa le nyalo ka di le motse tharo le halifo antichrist o tla ba tatile ka puso ya hai le fatshe lo hle le ya timeletso.
The Jews are called out. Joseph makes
ba jude ba bitswa Joseph wa itibisa ba di chaba ka pa ho ba jude.
Remember when Joseph made himself known to the brethren.
Upula mohla Joseph a itsimisang bana babo ho se modi chaba ya lenteng ha ne a romella letsiba pali e Joseph a papijo e petaitsi nya Kriste ka mogwa o mole o mo.
I want Joseph sent for his brother.
Me a Joseph ana romela o bitsa bana babo me ba theua me a sheba me a bona Benjamin e monyinyane me a ba bona ba le mo ya ba o ba re khele thakale re ka be re sa bulaya mina rona Josepha.
The Jews
ba jode bona hore ba ntse phoso ya ha Kriste ha itibisa bona me Joseph ona talala ne hone a lokela ho lla mohlomo.
So he dismissed his wife and his children and
ona a tsa mosadi wa hae le bana ba hae le ba le di bohle le ntho engwe le engwe e sile me a ba romela palaisi ke hantle a holo.
And then in the presence of the Jews alone
mi tenga bonse nya ba jude fela ari ke nna Joseph mwana boluna ke nna mwana boluna mi ba bawa mi ba kala ba shaka sela hore jwale re ka ikutlwa go ba re bula ile mo ina rona ri tse re bula ile mo ina rona mi jwale ke yena ke morena eno e moholo are modimo e ntse ka morero wa opholosa bophilo ke lona le bakale hantle modimo e ntse ngone opholosa rona ba ditshaba.
But the Gentiles was in the palace.
Empa ba di chaba bana ba le palaisi. Hallelujah. Ka ola tlo ke bana ba hai Josepha anka monyadiwa. Me monyadiwa ile mo di chaba e se mojudi. Ke han.
Now.
Jale o libi le kae jwale?
After we put on
ba ri apere melona o ganyang le mongwae o moholo o talatela.
Glorified body.
Han melona o ganyang melona wa le godimo o se o yentse melona o ganyang. Le tsola sa o ke se bolela njwale ibe nka gona ho atamela mono mikiri moina nevel anke ke le ralle papisonya ire moina homes are ke re re nyulela ho tata o seng hona
god
ke modimo jola re a motsiba ke mo pulusi ke mo forisi.
There never was such a thing as a creation.
Ha o so bile into e ka nhlolo ya sibi ba ya ya tshela monate ha o jwa lona.
Sin is not a creation.
Sibi ha se hlolo
chemu had
sibi ke khupami.
There's only one
mupi ale mo fela ke modimo.
Sin is righteousness perverted.
Sibi ke ho loka ho khopa misitswe.
What's an adultery?
Mo fela ke ho loka ho khopa mi.
What's a lie? The truth is
right. Ishanu ke nitie tolokile ka phoso. Ru.
O lelo
ya thwa ko ke. Ke mahlonolo a modimo a fetoletseng ho lentsela thwa ko ho modimo. Ba ke sa hlonolo fa.
Sin is not a
sibi a se tholo. Sibi ke khopa miso.
Satan could not create.
Aba ka le sakanona ke ke a hlola sibi umpile a khopa misa fela so hletse ke modi.
Exactly right.
Ya hantle ho.
Death is only perversion.
Ne futhi khopa misa ya bophelo fela.
Now.
Jwale elanta ba ena hloko elanta ba ena hloko.
Then I woke up and I say brother you.
Miki tanyulwa mikiri mwina yums. Na le wena le mwina bila le baina baba. Ri ke renyilo henry eng hontate modimo.
And say
mikiri arenke le etonyana. Dona mathakatini le raka dithaba le sa ebo ihlile hona le jwaa.
Oh,
hona le di milione tse mmalo tsa di mile tsa tsona kwana le fatshe nela le letsha. Jola mpile le ka tshala ka hodima tsona tsohle.
Ina
ho shota le tsatsi, tsatsi le leng le leng ye hodimo ana ke ka le utlwa.
While they're yet speaking.
Ire ba sa bua ke tla utlwa. Ezaiwa mashumatsi letsing amitsitsi letsing ke hanne. mila tsa ke ntwa tsama ke gaohanya bolo hohle rona botle re tsama ire haula mo ndini mo tseka ba magolo mahlano fela ke leto nyana fela milioni hawetse papanya leto le ya bona
now that sounds like crazy but
ndi jana jale ho hika bo hlanya empa ke nnete
see it's the truth because there's no time
le ya bona ke nnete u bana ko ha iyo ke bo sa fele
and when I go out there
mia ke tsola ka ntle mo ni ke tsama ke theosa mo no mina la tsiba ke man e o ke kopana le yena ntle mo no ke re be ha ba ise khaitse di George Bruce
wa
le khaitse di George ke khale ke ketse ho bo o sheba la jole ka ka mehla le a bona ke mo buri di modi million tse le shume empa le mo tsha ka lo ka ha bile le ka mehla o tla ba nwa ya motho e mong mo kokotlong ne ke ntano sheba mo no ke le nga o ta ke re o phela jwa mo seng ho le nga o ni a o jole ka di nyane la katse o ke nne ke le tlasmane di toka le ba ba mo khaitsedi la dipale tsa tseo tse kgolo tlasmane re ntse re le tlasmane di limo tse ka ba magolo a mahlano le a bona ke di shebi
now that sounds crazy
yalo ho utlwa ka bo hlanya empa ke nne
that's why God intended
ya ntle a ho ka mo modimo o ire rileng ka teng
God bless your heart
che nya ka le tsapelo ya khaitsedi George ha o ko tsi e ka hlahang le le tho ho na go ka pirimana re ka nyelo hela ho dima thaba le hore Oh ntate modimo ke na ba ke lahlehi
Oh I was once in a muck of sin
Oh ke le hlekile ke nya sibi ntate modimo ho mme wa mpholosa ke le batho ba lekile ho hlalosa taba eo ba ile ba hlanya Ebo monna yo ya ngotse ntimana ya o katela ya hono Oh le rato la modimo ene ke khwaletse le boteng la dulo ya batho ba sa itikanelang yena ya lekile ho hlalosa le rato la modimo Kamo a ileng a inama o pholosa ba etsa dibe le kamo a sebeditse ka teng le rato la ona le ileng la theoa o pholosa wena le bua ka o rapela manyelo ha tsebe le tlhoka hono o rapela lenyelo ile tsiba fela le emi bono fela mi le isa mapia a lona pele le morao le mahlakoreng hallelujah hallelujah empa o mohau ha o tlua tabenya o tsiba hore ke nabe ke lahlehile mme jwale ke fumane ke nabe ke shule ke phela hape
God.
Oh modimo ke na ba ke le sibe ke le hlekehleke me ke le tlase kwa na tutumenya ditshila botle ba o fitisa mbo go philo bo kale ne ya mbona ke bona na le ke la thabela tase mona go tinsa matlakala sa Colgate ke tulo eng khang ka o fitisa e eng kileng ka e ete musi wa khale on kurisang hona ha ke ungel robala ara musi wa khale ukula bona kampenya hao e le hlane fela ka mora ho ba o nwe oli ya castel ya bona ukula ka mo ka kula
And
di khotlo di thala hohle o di mahau di le ka hoja mme bo ke bo phile bo gabane ba bona ho mme motho e mo anta no nalabela le ho phami mme o tsofetse hona ha o khone lo ithusa le ho thuna ka fela mme a o fetole le moshanyane ngwa di motsele shumele ntse robedi ho hloma o di mathaba ho bona pa le senya mmile o phetse hand khele phefumulo e mo nati ya moya o mo chaka mogwa o mothamo o latswa na holo wa metsi ya mapho nao ka batla ho khutla skoti seo sa matlakala le ka mohla O leka le o leka le o leka le o leka o siskoti se o sa toti ha
Now that's what it means friend
Jwale ke se bulana ke hono motswalle ke se o pono e o ka papetulela e ka bang infela bo ke ka re pono o ba ke tshaba hore taba e ka gopa motho e mo hore petulela ke se ene ne so Jwale ke hona mo modimo se o modimo o sientse ho tlisa bara le baradi
who are these people
Jwale ba tsho ba ke boma Kutle jwale ka mohla hore ba batho ba ba yentseng o fumana tlotla ye ba sebeditse jwale ka mohla
God at the beginning
o dimo tshimulo ho ne pili le nyolo ile bopjwa ba ba kae ba tsiba hore hana pheletso
Amen if he is he isn't God
That's right
So God in his infinite mercy he saw that Lucifer would do that if he created this he had put him on a free moral agency that basis and you're still there Right. The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that and saw the only way
Now you know what you are talking about
But how in the name of the good
Impalibitso na lentsula modimo le lokileng ho tla jwang le ka bian Jesu ile motho ya arule ho modimo ka bona
If Jesus could take another person
Hai ba Jesu ana kanga muthi emung le hore a ye ho shwa ho lokula muthi ena mona ine tabe ile muthi ya sinan
There's only one way that God could ever do it would be take
Ho le mo pela mudimo ona o ka sebetsa ile ho nka sebaka seo ka bo
And God became flesh that he might taste
Me mudimo ile a fetwa nama o tla o latswe bo hloko ba lifu ho tsa tsinini e sita le lifu rona re ka re lokolo ke yena ka sebe
That's why he'll be so worshiped
Ka ho atla ho rapela jwa
Jesus was a man.
Yeso ene le motho e hlile ene le. Ine le monna. M O N N A. Ya tsingi morwetsa na Maria. Empa moya o neng o le ka o yena e le modimo ntle le tika. A o yena botlalo ba bo modimo bo ne bo a ile ka mme. Ine le Jehova Jire, ine Jehova Rafa, ine Jehova Manasseh, ine Jehova Thebe ya rona le Thama la rona mo fodisi wa rona. Ile Alpha Omega, Tano le Tetelo. Ile wa pili wa morao yani ale teng ya le teng ya tabate mo tsene le shomela la dafita na le dia miso ele ine ile tsohle ho bosa au yena botlalo ba bo modimo bo ne bo a ile ka mme me a sala le fuli fuperi tsene le eng le nya hlaba ba e ke diabolo sia rialo ke fumano ba wile wa mmame o hlabeng ke ka o kinya le bitleng madi wa nkuwa ke ka o thusa ka letho empa ele madi a phoforo fela
God in his wisdom know that there be a lamb coming.
Empa mudimo bo hlale ba ona o tsibile ho tla ta konyana e hlabile e sa lotho wa lefatshe.
E
monga.
And they he waited.
Ao a mena nako yeo. Ho tlobe o fitle bo tlalo bana.
One day.
Empa ka tsile le konyana e ya fihla monna eno a satane a ribe. A mo kekulutsa are. Ha o le mora mudimo e tsa hona. Ha o le mora mudimo e tsa mo hlolo mme ke o bone o yetsa.
Let me see you do it.
Anje ke bona ha o yetsa. Ha ha. Ka mo thatela le silal sfahleo ke o otle.
If you're a prophet.
Ha o le mo prophet re bulela ke manya o tlile. Mm. Ha ke dumela hore o thaka leo. Ha o le yena re bulela phatla tsa ka mo o leng ka teng. Le ya bona tshohle ka mokgwa oo. Oh re bulela hore o yena. A se ke a hlabisa molomo wa hae.
Oh.
Oh. A sa mo tsiri anya mahlo ona mo. Ila shebaka o murutwa le hore ka bua le ntate me a ka romela bona le tshione tsela shumele metse me di tsamanye loyo ha ke ne ke bat Pilato ha ka utla taba yeo le a tsi haiba uli o e wa siena o bona ng ufa phama hey ba bang ba lona masole atamelang mono me le tshele sefahla o sae ka mana go tshela ho mo soma ho hlota sehlata se tletseng siata sa diteri sefahla sa ha o a siena le ha le wa siena Ke tate tla tsene ya ka o yena mushana ke tamo fea o di mo mane ke o fumane jwa Ha na me ke tla o ketela ilai mudimwa e o ne le motho o tloeletse nna tra pesa ke tse smani to tso ine motho hetsi le ya bona o na loketse u shojala ka moetsa di a shaile moetsa di bile tse ba ho e seng di tsa ha empa tsa ka le tsa ha ke hona mo rato le o le kenang teng ka mo a ileng a jara tsa ka Oh hallelujah kamo aile ka jara tsa Mikie mwana le teng akike a hlamisa molomo wa hae Tsinene ya ruatsi ba kidumela hore ne le monna wa na mafela ha tswala ke morwetsana ho ba kitsitse motjua ka ho ye Mikie no aita a shotetsa motjua hae ho yena Nene le nako e phoso mushana
He got his
thing la motjua hae
He can't stay
I guess tloli a hlaba o tla mo hlango o sile motjua hae ka hare ka mono O tswa ka tsela bo raro le hore ke nna ya neng a shwile me ya boetseng a phila me ke phila ka o sa fele me ke tshwere di notlo tsa le ifu di hele e mong ha a sita o bona na e wene le mang me ka o bana ke phila le lona le ka phila ke hona ha o sho bona ha a tsatsile leng matsatsi a mararo ka ba amane ka morao ho mono ho ba anyulwele ho ntate o khutla habe ye ba bambare o e o ke se thutsela mohlomo o tshwanetse a ba ina le bothutsela bo itseng ho lona thaka le Ke rona le mone le bona bona. Che ine le yena Jesu ka sebe. Yo ma si are nke di bone matso a ha ile ntho engwe le engwe. Ke tla le bulela ha ba ile yona. Are ke nna yeno gore dina le hlapi le bohobe mo pense menchisi. E ba motisela semenchisi me a ema mono le huija. Gore jwale na moya o ka jwale ka aki jana. Na moya ona le nama le masapo jwale ka aki na le ona le ya bona. Are ke yena ke hono.
And Paul said,
"E Paul o subulelo, ha so bona le hantle mo fitse wa mmile o re tlaba le ona, empa re a tsiba re tlaba le mmile o tshwana le wa ha."
Amen.
Amen. Now ke le a ba le mmile o wa bo modimo o bona hala. e monghadi tlaneng a sha bibele bo le tsore yena ke le emedi la botho hape
he went to
ile aya di hele le o rerela meya e tronko haleluya o khone jwang o thewela mono ni ho u yentse jwang
he had senses of feeling
una ina le di thotsa o malgutlo a ina le di thotsa kutlo a ina le di thotsa puo
preach
arera ka ona mufuta o wa mmili o ke o boni mpa ba khanya ba le o ona bo shu bo bo arera la ne ene ile hele e sakanya ba ka mehlenya mamelo ya matsatsi a nuwe impa o tshwenya ha ka paseka e sinthwe ka etswa mo re mmili o bone o bole ba mo profeta da fita o iponetse ho pile ke je ka tlwela moyo ha ingalo nya ba afu ke ka tlwela mogeto wa ka hore a bone ho bola ka baka leo nama ya ka e tla phomola ka tshepo goba a keke a tlwela moya wa ka diheleng a keke a tlwela mokgete wa hae gore a bone go bola ke dihoreng tse 70 a metse mmedi pele go bola go ka kena mmele o bo modimo o bona itseng seemong sa botho mmele o o ileng wa rerela meya e ditlamong e sakanya baka metlheng ya mamelo e telele ya matsatsi a nuwe wa tsiwa gape mme ho shwang gapara ho sa shwi
mme
a ema mme a baja mme a re bolela gore ne le botho Hallelujah.
That's how we'll see.
Ka teng moena even.
That's when you set on the
Ke mo hlatla dilo tronong ya David. Hallelujah. Ke mo hlatla matla o dimo le tlase jwa le ke tla. Ke na le etong le wena. Me ya ka nqane o di thaba dilemo tse million wa bona. Malatsi a mmala fela, mse mmala fela, re tla tsilela ka nqane, re dule mono ka nqa tsho.
And it comes time.
Me ya o tlana go ya o ja wa tsiba ntwe ya pele wa tsiba gaitse di hoots are. Ka re gaitse di hoots. Ebo, o nontso le kae na go e yohle. Ha ke sho bona ha isa le nako ya ho nna e ka ine le metsi ya le shimele metsi ya mehla. O ke ile mo tsedi ke di tsepedi tse fitile mo ina brena. Ha o phela jwang? Ke le ihlile o ke se ikutlwe le ho ha isa mo ha mona. Be tlongkwano ba shana. Ke tla le bontsha ntho engwe bohle baena ba ka ba ratwang. Se di ba sa metsi ke sena mona a mo nate o fita le ke leng lanwa. Me o re tla nwa metsi a phodile. Ke tla nana bela o di mo mane, me ke kgone se 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 tla dilamo rara, me re tla dula fatshe bohle, me re aje. Ha ke se mo nyaka.
That's exactly what it is.
Ke se le nsona hantle, ke sona fela. O re o fumane jwang? O re o tsiba jwang?
God. Before the foundation of the world.
Modimo, pele o thole fatshe o re re le pi. Man,
those that are in the
How ball in the fatshe la pal.
Predestinated us to the
repeal ho bewa bana ka o Jesu Kristo ka buithatelo ba khanya ya hai lerato ba keng sa di thoriso le khanya ya ona ke re morori se tla ka boletsi ke seo ane a le sona modimo ka batla ho morori
praises of his glory
Di thoriso tsa khanya ya ona tsa mohauwa wa ona ya re amohetse ho morati wa ona ya amohetse ka o Kriste
In whom we have redemption through the blood, the forgiveness.
Morena le topollo ka madi, tshwarelo ya DIBE. Ke ke se khutela ho peo ya bana, empa ke batla ho khofusa ho DIBE motsotsi.
Sin, did you notice?
DIBE na le hlokometse hono. Le a tswa modimo a wa hlo moetsa di ba ke sa wetsa sibe.
He condemns him for being a sinner.
O mo a hlo ho ba ile moetsa di. E ka re ha moetsa di a tswa sacred se se hono. Ha motse ba ke sa hono, ke moetsa di le hona. Le a bona, le a bona.
He don't have any sins.
Hana di bitsa letho, ha o jwalo ka moetsa di. Ke moetsa di fela.
Eh?
Ya bona hana di bitsa letho, empa lona le na le sibe, lona le lemba Kriste.
You know sure he's talking to the church.
Ya hlokomela mona hore o bua le kereke.
Be straight.
We otlolla, le ya bona, le ya bona. Tsarelo ya di, DIBE.
We commit sins.
Rona retsa sibe, empa moetsa di fela. Modimo ha mo tshwarela. Ba lo ka re che u tshila tshila motho o tla etsa ka hona.
That ain't none of my business.
I hole le taba eo ha ke mo hlabulli ke mo rere. Mola ke yona tsa hlokomela taba eo ba o ke ba hlabulli. Ba ya che hore o fedi. Ho ho sanana le molao. Ke taba e pakentse ha ile molao. Ke ha ke hlabulli batho ha ke hlabulli batho. Ke batla hore ba sokoluwe. Na ke mo rere ya bona mosebetsi wa ka ke o muisa o modimo.
If he sin.
Ha ba ntse sibi ke taba ya hai ke mo etsa dibe. Modimo o mo ahla maemong a odimwana. Ke mo etsa dibe le o kale, o se ahlotswe le o kale. Le kgato nya pele ha ka fihla, ha hlaele kae kapa kae. Ke mo etsa dibe le o kale. Ha na dibe tsa letho, ke mo etsa dibe. O ke siswe le ntle, mme o re ha kana mona ke bosiu, mme ha kana mona ha se bosiu. Chebo, ke bosiu ka ho, ke bosiu ka ho fela fela. Ke seo modimo a se buileng. Ke hantle, ke mo etsa dibe fela, ke phe. Jwale o entse hore o le hore ha kana mona ke busiu mona hantle ke busiu bo hlakileng haholo ya tseba empa ke busiu ka ofela ke pheto wa bona ke sire ho le sedi ha kana mona chebo ka ofela ke le sedi wa bona ke le sedi fela o ke se ke wa akanya hore bo go kae wa bona empa ha o ina le tiba le le tshumona e ba hona le bo tshumono
so sin s I n s we have forgiven
D I B E re na le tshwarelo ya dibe tsa rona kae Madia hai, madia uso. Kamu nono, wa hai. Ri liba la juan, barnali tukelo, nari ente, ho hong gibita runari ke di chorelo. Inya hai, muhab. Oh, khidi, kita kile fe la matong aga murena. Hau li to le unkali etang, hau li to, e unke nka yet.
Look, he predestinated me.
Sheba unteri le pili ampita angheta le ka mohla ke a ka mogheta unghetile ole ghetile ore ghetile ka ofela harona
we didn't choose him
hari ya mogheta jesu buletsa selona ba ghetile nkinna ya le ghetile
he said no man can come
hari ha o ya ka tlang honna a sa huluke ntate pili ni bo hle ba ntate a nile mbona ba tla tla honna ni ha o le a mong a bona ya tla la hle ha ise murata hle ho tlo phetha halele lengolo ya bona Ore empa bo se ba ndate anile mbona ba tla tla hone. O ke siwa ke nako na ho jwalo. Mme a ke so qete tabeng ena. A ke so qale le kataba ena le jwalo. Ire ke potla ke batla ho finyela nthong engwe hantle mona ka potla go ruri jwalo ne re ntano potla. Ke ke so khutlela morao ho peo ena ya bana motsotso fela.
O
na le ka ntshorela fela ka fela motsotso. A re nka ne le taba ena mona ba bang ba batho bana ba tswa kwana ho le Georgia ba mona ba ke sa busiu bona fela. Pilo tsa bona di hlonolo. Jana mo kanako wa Georgia le Texas le ho kae fela mo le tswang teng u tswang temana ene ya bohlano ar dika dikeng ho yona mtsu e mmala fela
having predestinated
uno o re re pele ho hore
what does the word unto mean
lentswe ho ya teng le bolelang lentswe ho ya teng
it means that
le bolelang to 18 e o re yang ho yona ho ya teng
I am going unto the fountain I am going unto the
ya si dibeng ke a situlo yums utlisa seo
I'm going unto the death
ke a deske
now he predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ
wale ono re re pili hore be a bana ba ona ka Jesu Kriste ka ketso ya ona ya boithatelo boithatelo bo fihlang go kae ine le thato ya mang boithatelo ba mang
his own
ba ona We tatela ba ona ka sibile sa hai. Jwale peo ya bana ke. Jwale irinkin kanele taba ena jwale ha ke tsebe haiba. Nge ke ka ba le nako ho tatela empa ke ka e hotel. Mi hape ha ho ina le putso le mputse kana ko engwe ha morao molaitseng taba e itseng mamela.
Your adoption is not
Peo ya hao jwale ka ngwana ha se tswalo ya hao.
Your adoption is your
Peo ya hao jwale ka ngwana ke hlomamiso ya hao.
When you were born again John
Mohla ono o tswala la bobedi Johane wa pele le shumele mtu supileng ke a kholwa
When we are born of the spirit of God
Ha re tswala la bobedi ke moya wa modimo re ba araba modimo Empa re ne re re rutile Jana se o ke le ka ho le tsisa o sona ke sena ba ke sa ba rabana ba tsatsi la tetelo le ya bona ho le ya bona
We were predestinated to
Ni ne re re rutile ho ya teng ho bewa bana Jale, jale ke rona bana he. Jale hona ke hona ho thunkhang Pentecost a o sukae. Ba re kile ka tsala la bobedi, ho bo ka morena ke a moetse moya ho halla.
Your child of God.
Ni tuketse ngwana modimo ke han. Empa le o le jwala ha se o kidiwang ka so.
See, you were predestined.
Wa bona o no rero pili ho bewa ngwana.
Adoption.
E o ya bana ke hlomamiso ya mo. Ya o feeling tshe wa holo, ho ba beke o mplele tshore ke atamela ha o fia holo, ebe ha le khone ho utlwa ka morao. Ya le a bona mwana ba ka e ba tsi ba mmetlo ya peo ya bana ka testamenteng ya khale e hile bona mo rauna tswalo ya gola ke a metering 18 QF gene o sa hopola e teng tape
oh
ina ile ke se ke ile kae am
oh yeah I got it here he him
o ye ke fumane mutlweng peo ya bana
now in the old testament when a child was born in a family he was a
jale ka testament nya khale ha ngwana ana tsale loko ile ngwana ha ana tswala hoba ane a tshwetse ke batswa di ba hai ile morwa lapa ne ile mo jalefa wa nthotso
now
Jwale empa mora ena o ne a hudiswa ke balebedi. Ba galata gaolo ya bohlano ti mana shumetse supileng ho ya ho ya fihla ho mashamba ya ntse lehlano.
All right. He was raised by two.
Ulukile o ne a hudiswa ke balebedi ba disa ba ru. Jwale ke a mo hlala ha ba kine ke na le mora ya tswalang ere ke ntate ne ne ke ka hona ho King James. Ke ba ka ba kile mba na hana hore taba eo ke ba le ka mogwa o makatsa mphetulo le ya King James. Hoto me awe emingata ka tlhunya ntate. Ntlo. Me awe emingata. Le a bona?
Really in the
Hantlentle gale gale. Me seng eo bibili ine ne fetulela ho King James. Ntlo. Ine ile mmuso. Me awe emingata mmuso wa ntate. Iseng ka tlumi ao empa o ile a bitswa ntata mmuso ona bana ba sebetsa hantle o latela bibele ka bibele ke ka moo ho neng o le ka teng ha ntate na ruile polasi ya di ya diakere tse sekete kapa hoho o ne a ena le sehlopha sa batho ba dulang mmona a be le matso a thapilweng a dulang mmona ho alosa manku a be le ba bang mmona ho alosa makgomo a nto ba le ba bang mmona ba ne ba nyoloya polasing e ka sehlabeng mane boholeng ba dimane tse lekgolo mme gape a be le ba bang hantle hodimo mmona ba alosang dipudi mme a be le ba bang ba alosang dimoulo le dintho tse fapaneng a ena le mmuso o mogolo fela mme o ne a ya ka leesele e nyenyane mme a potoloya a etela e nngwe go bona ka moo di neng di tswela ka teng go kutlwa ga manku le ntho e nngwe le e nngwe ka mokgwa o a senana a le kgone go nkutlwa ga ke tloa mono ke tla leka go ema ka mora mona nna le ka nkutlwa gantle mona a palame jwale he mme a tsamaye a leka go tlhokomela mmuso wa gae
Now he wants that son to be
era e o itlo ba mo jale ka wantho engwe le engwe e o a iruile ke mo jale
mme
ha re tswalwa muso wa modimo ke Jesu Kriste re ma jale fa le hodimo ma jale fa mo le Jesu
because hoba
o ile anga tulo tsa rona
he became us sin
a fetwa rona sibi re tle re be yena buluka ya bona a fetwa nna ke tle ke be yena ya bona ma jale fa mo le Ulukile jalo hopulang ho ho emole emongwalo
Now remember God
jalo hopulang modimo o le rerile pele ka boitsebelo pele hore dine le tla fihla nthong ena Emole emongwa e tlisisa phamisa le tsola hao wa bona
God by foreknowledge
modimo ka o tsiba isa le pele o le rerile pele ho kena le fatshe na pal Le fatshe la palo ke le fe mo Kriste wa kajeno. Ha mi shale tsola ha o fela ha o tsile.
The promise is unto you and to
your children. Alene tse tse lona le bana ba lona le ba leng ho.
And it shall come to pass in the last days, saith God, that I will pour out of my
Spirit. Utaitsela matsatsing a tletela ho bulela modimo hore ke tatsela na mayohle ka moya waka. Ba re ba lona le ba radi ba lona.
Ni
u ezawa mashabe ya mtsiro beri, mara shimenzo beri, ke molao ho dima molao. Taelo hudima taelo hanyanyane mono ditlisetse tse mole
ba
ke ka melomo e kokotletsang ka puo ya basile ke tla bua le tshaba sena
and this is the rest the rest
memona ke ngalo ya phomulo phomulo le fatse la sabata leo ke boletse ngore ba tla kena ho lona ne le ha o le jwalo ba hanne hutlo empa ba thatafatsa hlotsa bona ba tlua ba hanne hutlo ya bona hantle a ho
What was it? Just exactly like those people who had come all the way from Canaan or from Egypt.
Hantle fela jole ka batho bao ba tsa maileng tsela yohle tswa kanana ka pa otswa e peta tsela yohle ha ola le fella ne ba fitla ha o fili teng ha o fia holo ho ka latswa merara e tswa nna he mwina ke mono bana bao ba batla hore ke thulela taba eo ho ba heleru kgolo ba tsile
How can I do it?
Nka etsa hono jwang?
Them borderline believers. They'll never.
Ba keke ba tshilela ka kwana le ka mohla. Ba keke ba fetela ka kwana. Jesu itsalo. Ba ile ba re, "Bonta ka rona ba jile manna felle." Ni Jesu are bao, emoli emo o shwile. Jo eo ile ya khetha hanye. Bao, emoli emo o shwile. Jan. Hore empa ke nna bohobe ba bophelo bo tswang ho modimo le hodimo emo le emo nya jang bohobe bona a ke a shole ka mohla o le mong ke han emo hadi una le bophelo bo sa feleng ha fela a e ja hona ke nna se fane seo sa bophelo ho tswa tshimo ya ere jwale le a bona batho bana ba fitla haufi hakana le a bona ha ba le hlokomela ho ba heberu ba botshilela ha se hore ke kgutlela mono empa ho ba heberu ba botshilela
these people once made partakers
Batho bana ba seng ba file kabelo ho fitlhela bohaufi bo bokana ba latsitseng neo ya lehodimo ba ne ba dutse ka nna tsohle ba bone ha diphodiso di etswa ba bone batho ba le matleng a modimo ba bone ha maphelo a fetolwa empa ba ka ba batla ho etsietsa chairman hart me ba la tshe matla a bophelo ba le fatshe le tlang hotla.
And if they should try to renew themselves again unto repentance,
me ba ho ba ka le ka o intsha fase hore ba boela ba baki ho ba 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 boela ba ithagisetsa mora modimo me ba etsa mmadi a silikane a o ba halaletsa ka ona nna ke tshetso sa kereke e dumelang halaletso.
That's good.
Ha ka lo hut impa haletsa mae bo hule bo le kani ya bona e mo ha ho tata le ba halaledi.
Yes, indeed, they had the brazen serpent. Yeah,
but finally, no one got poro. The alitaria got poro. Into England, Clemona, Halaleto. Impa, bakena Palestina, bakena sa pumulo. Hawaka ha, bonangkwan huba heberu kholi abone. Na haga abuya ka pumulo England. Godimu enter tatila busupa. Me abafale tatila busupa o pumula kalo. Abes bakena sa shungu buye kala tatila pumulo. Kajenu kamulo muada fit. Ya ba wafa pumulo England. Long one na lona bohle ba gatetseng ba imelwang mme ke tla le fumanela phomolo ke na phomolong ena
ba
rona ba keneng phomolong ena re phomotse meseletseng ya rona jwale ka ha modimo a phomotse ho ya hae ka sabata ru sabata ya lona ke eo phomolo phomolo ya lona ya nnete ke eo lefatsheng la palo moya o halang ke tshepiso ya ba. Me ho bani ba ka batla ba reri ba ba ithuti ba tla ba dumela ho tina marigo a rikwana le ho poma moriri wa bona le ho imita ka ditlotsa molomo le banna ba ananya ditšhelete le ho kgatla majwala le ho sawa le ho tswella ka ho itshwara ka hore le ka hore ka mokgwa o gomme ba ipitse ditho tsa kereke fele ba kgetha ho nka ntho e kang eo le ho latola boetapele ba moya o halalelang. Kale bibele boletse re lentse la modimo le fikisa ka bohalo sa bole e le tsheng ka nna tse pedi e sabang ke bile e le tena moko mini a sula mai kutlo le hopolo ya pe e isi tala me hopolo ya kelel mi karar ra tala fatse ka ba dintho tsa le fatse re ratla modimo ha le yo ka horo ba bana ta ba bitse ba mmalo ba khetile ho ba ne monyako o pele o patisana le tsela e yang teng itsesana me ba e fumana ng ha ba bakae. Baba nga tabata ta hunna ka tsinne me bata dula muso Jesu buletse le Abraham ali Isaka le Jacob impa bara ba muso bata bala tla ka ntle hore morena na ri akara itsa ho ka le bitola hao na ri akara rera na ri ne ri singa ka simanya manyane le muruti simanya manyane.
I never knew you.
Ha ke ka ka le tsiba twa hunna na ba sebetsa mogopo ha ke ka ka le tsiba. A se bo ke ba re morena morena ba ka kena empa ke ba etsa nthato ya ntate wa ka ya le hodimong ke yena ya kena. Ke mo he ho kena le fase nena la pal re kena joang ho lona re reretswe ho lo
by the foreknowledge of God.
Ke reke ka boitsebelo pele ba modimo e reretswe ho eng
to his honor by his
totlisonya hae ka mo hauwa hae totlisonya le ho rapela le totlisonya modimo. Ntate mohlana a dutse bono tshimoloho a le teng ka boyena ho se letho le motetseng hare o ne a ratile hore hohong ho kgumana ka baka leo a kgetha e sa le pele le ho rera pele kereke pele ho thowa lefatshe le ho ngwana mabitso a bona bukeng ya bophelo ya konyana mohlaba ho hlajwa pele ho thewa lefatshe. Ore batle ba bona ha tsotlisong ya hae le thorisong ya hae mehleng ya qetelo mohla ho balwang dintho tsohle monneng eo a le mo Kreste Jesu shu thoriso ke yo ke fela mme ke yona eo hantle mono moina ka kgaitsedi le ka mohla le setloeng thong eo modimo ka mohau wa kgetho ya ona a o bitsa modimo ka mohau wa kgetho ya ona a o halaletse modimo ka mohau wa kgetho ya ona le matla ona a o kolobetsa mme a o hloma lefatshe nena la phomolo.
They which have entered into this rest have ceased.
Ba ke neng phumulong ena ba phumotsi o hlahlatheleng ha bona. Ba phumotsi mesebetsing ya bona jwale ka modimo o phumotsi ho ya ona. A nyakala ka thabo e sa boleleng e tlotlehang. Sefane sa bophelo se hlahisa dipalesa ka ho bona. Ana le mamelo bonolo molimo mamelo e ntseng tumelo tumelo Musa bonolo le jalo jalo se fata sa bophelo se hlahisa dipalesa ka ho bona ho ba tshepo ya bona e ankorilwe ho Kreste Jesu bo paki ba moya halang bo paka mmoho ka matshwao le mehlolo e latelang badumedi mehlolo e tla tsamaya le badumelang ke yona ena ha ba ntse ba tsamaya jalo ba fodise bakudi ba lele ka mademona ba bua ka dipuo ba bona dipona ba me ba itsamaela le modimo ba buisana le modimo.
No devil can move on their
We terrible bile o re bitse me are ne re mosala morao ke hona ha re re modimo re na be re la hlele re shwile re sina le mo hopolo wa u ipholosa re le tlhao nya kolobe re le dikolobe lo tala fela ha ya ho konya dikolobe mo bona kolobe tsiari me hore jwale bona mona mo tipo wa gale ke batla ho bolela taba ke ntho e phoso ho wena ho gaka hleki hleki heo
he
tlare oi oi wa bona.
Now that's just as much as you have of saving your own self.
Jwale ho lekana le hao o ka ipholosa ke hantle haholo o ka re mofumadi a tshwanele ho wena o apara diaparo tsa mofuta oo o loketse ho apara ka boitlhompho o loketse ho etsa tjenana ha se tshwanele ho wena ho ya ha se tshwanele hore o tshware mekitjana ene ya dikarete ha se tshwanele hore o tsuwe disakrete ha o a tshwanela ho etsa hona mohlomphe ha o a tshwanela ho jara hono o re oi oi ke setho sa oi 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 ba tseba hakalo fela ee bo ke tla o bolela le nna ke lokile hakalo ka wena oi oi.
They reject
the Bible.
For the Bible said that
ba dibile bo le tsure ha o rata le fatshe ka ba ntshotsa le fatshe rata la modimo ha le yo ka uwe o etsa gore ba khatse ke e mo futa o halalela dientse di kene le tswa le fatshe leo le bona le fatshe lele le gone jang o kena ka mong le ka mohla le o ke le fatshe la pallo ke tshepisha mo futa ofe
Mata
singa tetelo ho tlaetsa la ho bolela modimo ke ta tshelana ma yohle ka moya wa ka
by one spirit we all
ka moya o le mondi kolobelo tsa bohle le fatshe le nana le le la pallo amen
brothers and sisters hallelujah
finally di khaitsedi hallelujah ka hlweko ya pelo ho si mona ho si lunya ntle le litho ho sa tsotele hore moena o a gelwa ho sa tsotele se wa sietsa o tla mo sala morao kana ka sala moena e mo morao na kwa ne e seng ka lo ya o feta a ile a gelwa.
A young fellow said,
"Hakalele la rona hore tloela mollotsa na yo a tsama motlwe."
I said, "If I ever get to a place
are hai banka fikela sibaka seo pili ya ka esa tsitile le moinaka jwale ke nako ya hore ke a le tareng go bani ke se ke wile mo hau."
I said,
Kari ke tane ke ya a fela pefulo ntse ile milingo hai me ke tla mo tshwara tauta.
Yes sir. And I called
him. E monghadi me ke le ka mo fumana. Hallelujah ka mo khutlisa. O hutletse mo hlapi me o bolokeile jwale e monghadi akaba ile a lahla ruri jwale ka lefatshe na kwa nya o feta ke ne ke bona mosadi e wa batho a dutse mono me le ponisa le mpitsa hore khele o loketse o kwallwa ka thata hore o mpala hlo se ke kelello o hlakane hlo o bana ba me le hoteleng batla ka re ho u itiketse hore le ponisa la re khele bile ke motseba hantle ho di hona ke motsebile ke sale monyenya are ha wena le seo nka se etsa ngo thusa ka re ho u itoke hore na o ka gona mo thusa ka re che empa a ka gona ka re motsofe fela. How le jwale ba montsetsa ntle mono ne o tsamaile na kone nya o feta ka gotso ine ile e
re
ile ra romela thapelo e mo sala morao amen kamo ani a bare na o batanga hore ho monna wa hai na o batanga hore ngaka ke simo etsetse letho ni ho ke ne wa hlanya ngaka ke simo thusika le hore tshepo ya rona fela ke o fitla mono yaba hore bile ha ke o tlisi taba eo ka re ha ke a lebela hore o ka o tlisisa wa bona ha ke a o lebella ho etsa hona empa ho khidi le nna ha ke o tlisisa che empa moena modimo o teno ho dimo ke ne ke le ho le kwana kana ka engwe yaba ntho engwe in sala morao amen a se hore ke ne ke batle ho tla empa che ntho engwe ya ntshala morao o ba pele o tshwa le fatshe modimo o rerile pele halleluya hore tla ba ba hae tlotlisong ya hae le thorisong mamelang bao ba tsebileng pele o entseng bitsitse ke hantle na o bitsitse ya gobaneng a o bitsitse o tsebile pele bao ba tsebileng pele o ba bitsitse bao ba bitsitseng o bile o ba beile ba lokile na o nepaetse.
And those who he hath justified, he hath.
Me bao bao ababeleng balukileng.
Glorified.
Uba tokisit. Amen.
That's what the Bible says.
Yes, so bibili sibuleti.
Those who he foreknew.
Awa abatibileng pili uba bitsitse. Mulukong omulu omu.
Those who he called.
Awa ababitsitseng ubile uba tokisit.
Yin
irinki balelengolo mona. Buliki.
Hallelujah.
o ne o re re le pele go ba bea bana ba ona ka Jesu Kriste ka ketso ya boithekelo ba ona ka sebele e tla e be dithoriso tsa kganya ya ona ne a le utlwisisa e tla e be dithoriso tsa kganya ya ona o re a tla dule mengwaeng yotlhe e sena bofelo e tla latela mme bana ba gae ba goeletsa a bantate a bantate mme manyoloi a re e be ba bua kaeng e be ba bua kaeng taba yo e totobala gantle go mora ya letlhaswa e nabe ke latlhegile eno ke mora wa ka o nabe a latlheile mme jwale o fumane o nabe a swele mme jwale wa phela ke sa namane e nontshweng seaparo se setle le keng e le sa le monwaneng wa gae mme a re ga o makatsa di na le tsamaiso di na di bina mmogo ba re ba modimo ba ntsha mogoo wa thabo ga ba ne ba bona morero wa pholoso
God putting your name on the book before the
Godimo ha ona ngola le bitso la hao bukeng pele ho thewa le fats jwale le ka re Calvin o dumela ntho e kang eo ke ne ke sa dumele Calvin
Calvin
ne le mmolai Calvin o na bolai motho ka baka la ho kolobetsa le bitso la Jesu e ne le mollotsana a loketse ho sukuluwa ka boyena e mong hae empa se wa se buileng tse ding tsa dintho tseo a di boletseng di ne di nepahetse o seke wa empa sewa boitshwaro ba gae motho ya ka bolaelang e montho e kang eo lwang ya rosa ke sebe ke an o modimo o re atiseditseng ona o bebutleng ga ke a fumana peo ya bana na ke e fumane na ke silwe ke nako aholo a re boneng supa nako ena e reng modimo mona re na le nako e kae ke gantle fela fela a renke metsotso e leshome molemong wa batho bana ba tswang go le gakanang bonang bonang peo ya bana e re ke le bontshe gore gobane e etswa jwale ntate o na le mmuso o mogolo o tlhatlhoba gotlhe a potoloa jwale a be le mora ya tswalwang o ga se lethabo ke modimo oo ga o le jwale na a le tseba seo ntate eo a neng a se etsa o fumana molebedi ya gabane ka go feta modisa le tseba seo modisa a leng sone ga o jwalo ke mosuwe wa sekolo o fumana mosuwe wa sekolo ya tlhwatlhwa eo a ne a ka mothola nageng yotlhe mme jwale re tla tswa tema mamelang mme a thole mosuwe wa sekolo ya tlhwatlhwa ka go fetisa eo a neng a ka mo fumana ga nke segwatlhapa fela o batla gore moshanyana wa gae e be thaka la magontle nna ga le batle ga bana ba lona ba le jwalo e tlile ntho e ntle ka go feta o ka ba fang yona e monghadi ka baka leo ga e ba motho wa nama a ka nagana gono ke gopola gore modimo o naganang ka bana ba ona ntho e gabane ka go fetisa eo a na ka e fumana ka baka leo o batla monna ya tla tshepagao jwale jwale ga se monna ga a batle monna ya tla re jwale bone keking junior o etse ntho efe kapa efe e o e batla moratu o e ntate o tswela gantle agolo ke moshanyana yo motlhe go phapata o se o kaeng kokotlong le o kengwa letlhokwa e ka tibeng ya gae cheche kaka leo le tla nyaolwa gona jwale mosebetsing efile o batla monna ya tla tshepegao ga ebe moshanyana a tla gantle a mmolelele ga a se tsamaye gantle a mmolele taba e phoso mme e ka re ga ntate wa lefatshe a naana gono na le keke la rata ga motho a tshepala go lona mosuwe wa sekolo a tshepala ka bana ba gago ehile tšhe ee le gopola gore modimo o nagana mme wa tseba rona ga re tsebe yena wa go re na le phelelo re ne re keke re a bolela empa yena o tlhoka phelelo mme wa tseba ka baka leo le tseba seo ntate a ileng a se etsa ga ka a re ke tla nka mopapa go alosa bana baka le jalo ga ka a re ke tla nka bishop tšhe ga e tsa goo ba o tsebile mopapa o tla ba fosaetse ka mokgwa o tshwanang le bishop ga ka a re ke tlanka mookamedi a akaretsang go alosa dikereke tsaka chee e ne e le moemedi wa gae go godisa bana ba gae ka nepo jale le ka tseba jwang gore moya galelang o a e tseba o bua ka melomo ya motho le tseba jwang he gore o bua nnete ga le bona moya galelang o bua ka melomo e bolela nnete ka nepo ka nako tsotlhe go lekanya e sa le pele gomme e etsale ka go phethala jalo ka samuele a boletse e ba le a tseba ke nnete e tlhaelela gante goba modimo o boletse e ka re ga a bolela taba mme seo a se buang sa tlae le seke la mo utlwa goba ga ke go ye empa ga e ba a kgona che jwale he mo utlweng gobane ke na le ena le a bona ke lona bao he ke ka moo a sebetsang ka teng jale a ntane o tsamaya a potoloa ja le gopola gore molebedi eo o tla reng ga e ba ne a lokela go tla pelang tate le gore bana ba gao gao ba itshwere gamme ya o bolela moshanyana wa gago ke ke mokonyi ke segoba se e tlhokang kutlwisiso ga ke se o bone thaka le jwalo gele wa tseba o etsang le moradi eo wa gago o jonna ga ke tsebe o tla etsang ka ena che wa tseba keng e ka re o netilwe gotlhe jwale ka ba bangwe ba bananyana bao kwana ba filista e mongwe gadi o rata o ba etsisa moradi wa ka
Eh, moradi wa hao. Ke semo ya halang o loketseng o se tlale ya ka kereke ka jene.
No wonder we can't have a revival.
Ha o makatsi ha re sa gone o fumana tsoseletso le ya.
Now that's true.
Ya le ho ke need.
What about you?
O ka tsheng ka morao hao? Hm? Ntho e tshwana.
What?
Eng?
Ke
wa tsiba e sa lo boletse re mankuwa o a loketse o fulisa makhulong o dimo. A je di jo tsa mangwe.
Yeah, you know what he did?
Eh, wa tsiba o entse.
He drove him down in there.
O di khannetse kubung eo ya maho. A di kubela ka simone fela, ni a di dihele tsohle go nyaneng eo. Di u di tloela di robetse kubung eo ya mahola. Di ntse di jami diwani eo ya khale, mme di otile hona di sa khoneng lo tswa mono.
That's bishops. Pastors who deny the power thereof.
Ha ke ba bishop ba ruti ba latola matla a jo.
Well, I'll tell you the truth.
Che ke o bolela nnete.
A
ke so bone se khagata sa di nkutse tsila tsila ha kalo bophelong ba ha.
You don't like that.
Ha ba taba eo, che. Ni wa tsiba king? Magomo a o dimo mona, wa tsiba o laitse hore a fepetse furu eo e o dimo mana. Wa tsiba wa nontsa. Eya. Wa tsiba o di fepa? Che. Mahola a o a tsipi? Ya. O ri di kena di society le ntho engwe le engwe. Ha o so bone ntho tse jwa le bophelong ba hao. Ha o so bone tse jwa le bophelong ba hao, bo hle ba hao. Wa tsiba o etsa?
Going along out there smoking a big cigar.
Wotsa ma ho hla tuba sigarete a itsitlele.
He's got his wife with him, she's wearing shorts.
Mo sadiwa ha o di tsipela ha yo tena mari khwari khwana jole ka ba frista ba yetsa ntle mo. Yeah.
That's kind of message the Holy Spirit has.
Ke mo fika wa molaetsa o mo ya halang o loketseng huisa ka kereke ka jene. Jole le nana nga taba e. Ke peo ya bana e. Wila wila etsa.
He predestined
us. Re ri le pili ho ya re be ya bana.
He gave us the Holy Ghost.
O re file mo ya halang empa ema motsotso peo ya bana. Ke yona ntho e re buang ka yona peo ya ba che wa tsiba o etsa mo bishop ona fiti tsatileleng le ho bua a tshwere tshebeletso ya police tla simone mme mi bishop mi bishop a thakaleleng mwana e mong a fita mme a ntse a rapela bakudi mme a re o gautse ka ntho eo
oh yes father
oh e ntate bishop ke tla etsa ho no o se ke wa sebetsa mo oh le khale ntate bishop le ho leka mme ke nna yena ke tla ho molela nnete hantle o tswa lentswe na hao wa bona ke yena mo e lente ka mala melao ya hao hantle selo ke tseng o etswa mme a hana o iutse.
All that was for another age.
Are ho 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 no tsheditse mongwa o mong mora e mong kana ko engwe ho ha o bulele nna.
There you are.
Ke mo he.
That's true.
Ho no jale ho ke nne ke motswala. Jale ana ha le bone mo kereke e fosang hloma miso ya yona.
Ho
bana re sna tseletso, ho bana re sna dintho tse etsala. Ke hona mo ile nte.
Joshua say Dad,
Joshua o re khade ke batla hore o tulo ya hao ke ena mo elenteng ho latela motheo tulo ya hao e mona mona han wena o kene mona khade me o dule mona Benjamin tsamaya o ye class mona han me jwale lona bo hle letswe meeding eo ya ba Philister ya ba Joshua wa khuta ke bana ba tsheletse ka kwana ka ba Philister ba tshwere semetla sa moketwa wa ho nwa ba khale bebo ka tsela eo me ba sa di bohle ba itaka me ba dansa hohle ba tshwarana le monyaka o mohodu.
And Joshua scratches his head and says,
"Me Joshua wing wa hlole hore jwale o ka thwe?"
That's exactly what's taking place.
Jwale ke se tsa lang han.
Not all, thank God.
Amen.
Not all.
Ha se bohle ke le ba modimo, ha se bohle. Empa bongata bo boholo.
All right. Now what?
Jwale ho tsa lang he. Ke sona se tsa itsi.
Don't you imagine that man, the Holy Spirit bless you?
Na le ho pole ha monna eo moya halang a swaba ka pela ntate ha lo ke tsuri yalo. Ohi. Ke moleletse empa a hana ho yutlwa. Ke moleletse hono le o madisa hantle bukeng mono. Ka nka ka baka fitisa moreri e monyenyane mono, mme a mmontsha hore Jesu Kriste ke yena maobane ka jeno le ka o sa fele. Mme wa tseba keng? A dumela e mong wa bona, a dumela e mong wa badisa bao ba dipudi, ho tla mona le ho mmolela hore ho, ho ne ho etseditswe mongwa o mong wa bona.
And he smelled
me una nka hampe a kana hana fika mono ke le phoka le ola dipu
you know cigars and
what tiba di sekrete hape wa tiba le ntse jwalo anka hampe a holo hana fika mona wa bona empa ke ha bolella modisa wa dipuli una ena le di gaul tse khwaetsong hoe ba ke ha bolella ha uno ka ngola le bitso la haile qepeng uno tanka thakisetso ya hai e ka keta halofu ya le qepe ho ngola mabitso a hai a tlotlisa. E mong ha di ruri ba morata na heng eo empa ke a bolella ruri ha tsebe mo gwao fepa mang.
That's one thing.
Ke ntwa ile nngwe mabapili hono ha mamela ke moya halang o rinyana dikile o molella hore sa le wena mabane ka jone ka o sa fele empa o ruri ha ba tloetsa hono ke le kwala le holo ka ofisela o nkileng ka le bona bophelong baka. Eya
ne
ke re ke mo entse mo ka medi bishop ka mogwa o batho bohle ba mo mamela Me hape wa tseba king ba ile banka bana le nthwana ya khale e ba e bitsang television o sotha nthwana e kang eo ni wi bulele ni ba sadi bao ba hlae ba etsa ka hore le ka hore mefuta yohle ya mesia di khutlela me wa tseba bongata ba baradi ba hao ba ipa o ruri ha o jwa
so yes they are
ore e ba jwalo e bo ba ietsa ba bang ba bona ba tsitsilela tshoseletso ntate ba bang ba bona ba e batla ru ba bang ba bona ruri ba hata mole ba bang ba bona ba eme ba tshepala fela le ntsweng leo ka moo ba ka kgonang ba bang ga ke tsebe gore ke etseng ba tlhatlhatlhela kwana wa tseba ba bang ba etsang ba tshaisa ka bona gothwe ke setlhopha sa melodi ya diphati tšhe go go nkutlwisa botlhoko ruri empa jale a re fetoleng mawa jale ntate mora wae ke mošhanyana ya lokileng ntatae gantle gantle ka mokgwa oo molebedi ke enwa moya o halalelang nnenyefe fela eo moya o halalang wa re ke ilo o tsamaya molebedi a re ke ngwana a re ke tlo tsamaya le wena gantle ke ya le wena gantle o maralla a phame a golo mora ke tsamaya le wena gantle ke na le tshepo go wena ga ke ka la go kgathala o tla phamisa letso laka mme o ntshware go tswelela jwalo empa o na le ditaodi ma legalela mono o tsotelee a fela o le gaufi ga o etse phapang ya letho ke tsamaya le wena gantle go na le mathata a odimo mane go na le mafika a thelela ga o tsotelee a fela o ntshwere ka letso ke tla tsamaya le wena gantle ke tla tsamaya le wena gantle o wa tseba ke ntata o ne a tlwaetse o etsa jwalo waba ke gantle e mong gate o nyolela mono odima leralla o a re wa tseba ke ntate mora wa gago e ka phatsa e tswang kutung yona eo ruri o tshwana le wena gantle le ntswe le leng le leng leo le buang gore amen holo ke ile ka mo phedisa bibele tsatsi le leng mme a re jesu kreste maobane ka jeno le ka o sa feleng wa tseba a reng a feletsa mme a kgela matso a gae moyeng le gore halleluja amen o mme ke wena ya tsebang gore itseng mona ka lentsweng la gago wa tseba mo itseng mesebetsi ya dumelang gonna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le ena ea ke gopola ga ke ne ke ngwalela morao a ka taba eo ya ke gopola ke ngwala taba eo o itse a e bona a meketsa fela mme a thomela godimo le tlase a goletse halleluja morena gonye lefatshe gotlhe gonna nkope ke tshwane le gono e mong ga le dintho tseo tsotlhe a di entseng oh ntate a e bua a re ke thabetse mora eo a golo ke mora e motle eo ke gantle mo beye leitlho dilemo tse mmala o shebe ka mo a kgathang tima ka teng le ka mo a tswelelang ka mora nakwana dilemo tsa feta o ntsa ya jwang o gele ebile o ntse a gola mogaung o gele o sebetsa fela o tshisetsa tlhaga moruo ke ya o bolelela ruri o gidi o tshwara dinku tseo o kgona go di alosa gantle fela fela jalo ka wena ga ke a difa magolo a lewatle ga ke a difa magolo a tshipi ga di le diatla mme di re re batla go ngodisa kerekeng ore kwala melomo ya lona ga le tlhoke ntho eo sheamong gade ke sena seo le se tlhokang baka mme dikolobetso e mong le mong ka lebitso la jesu kereste tshwarelong ya dibi tsa lona le tla amoela neo ya moya wa halalelang e mong gade ke seo a se buileng o ana o rialo e mong gade tlhile o etsa jwalo tshe ke gantle fela ka moo ke ngotseng ka teng ke gantle fela ka moo a e bolelang ka teng e mong gade ba bangwe ba bona bana ba re dulang mona jerusalema le be le tla tswa ka maatla a tswang godimo e tla re oba moya wa galelang o theoele godimo a lona le tla ba dipaki tsaka jerusalema judea le samaria le isa dipheletsweng tsa lefatshe itse a bala gone a goeletsa halleluja ke seo le se tlhokang wa tseba o etsang o ba dudisa mono fitlhela ba o fumane ke phetho o dula le bona gantle mme ga ba tlala ba kabana ore me butleng motsotso dipudi ke tsona tse itshwarang jalo e seng dinku wa bona o ka noko tse ding di ya motlhopa empa o diphapata mokokotlhong o se o kae gore me butleng motsotso fela o itoketse ruri o tseba mokgwa o alosa dinku tseo e mong gadi ke ya o bolelela wa tseba keng ke bone a reka bishopo e sekedekete a mmolela gore ke se kene motseng ona le go tshwara sesebeletse kaka mosusumetsa o se o kae kare tsamaya le ya o le jalo le ya bone bula ditaipi tsena mme o se di dumelele go tswela ntle raya le yago le jalo ra kena ditoropong tsena gore e fela re keke ra tshie mme wa tseba diabolosi a fitla mono gore di ao tlisetsa nka mo thibela go kena toropong eo a re a keke a etse ga nka molaela go ya o tlaya di ao tlisetsa o tlaya chechechechechee ke tla mmolelela ke tla thewa mme ke re jale lona matlhagana a ka otlhe lona botlhe kopanang ga mmogo ga ke re ga le batle letho la botlhanya ba kgale mona kgodiso eo ya kgale ya kgalala le ntho eo yotlhe ya moya o wa kgale o galelelang go go fedile le baapostola dilemong tse e fetileng le ya tseba gore go ga wa loka morao mane ka o leka go bafa magolo ao a thata ntho e nngwe le e nngwe ka mokgwa o ba empa wa tseba keng a theoela tlase mono le ya o le jalo go tlhola mo na tlalela go agela fu go tswa me wa tsaba ke ding kutseo ka tlalela go ja dinolopela ka mo di ka gonang e mong hat ba bantse ba tshwere di podiso di tshebeletso le o wa tsiba ba bangata ba mathaka a ma tsha ba hla go tsa sheba hore na di ka thola se shuba harisa jwa mbo ba fu e wa tsiba tsa e tsanka yona bo ne bo re monate hona ho di bileng tsa mathela ho ba ala di hore nka nka hona ba tsha itukiseng e mong hat jole ka ntlo ena hantle mona ke ena mo ile nteng hant ke ena mo ile nteng wa bona ba ka mfela e mo ne mo wa lona mil kono skari tsela jeso wa bona di fumane moya o halalela o etse ntse emo le munya ratang a ke atle atle mona go bona sebole tsinki bibele wa bona miruri ba kene munya ke ngo moholo tlase mono
oh
ke mo rawa ka yeo ke mo shanyana wa ka yeo che o na hana hore u butsitse hantle
yep
e bo ihlile go rialo moya o halala ke mo fila diteko mo shana ke mo likile tsena go mo lika ka tsela yane ka mo lahla fa sa pula ka mo kinya tsa ntho eo ka mo hata ka dumela dia bolo so a mo etse ntho engwe le engwe a ka yetsa a ema hantle hape a tla fela ka mo kgwa o tshwana ya bona a khutla hape ka mo etsa hore a kule ka etsa hona ka mo lahla spatala ka mo ntsetsa ntle mona mi ka etsa hona ka etsa hwane ka mo kaonya le mosadi wa hae ka mo kaonya le ba aelani ba hae ka fetula ntho engwe le engwe ha sia ka ha etsa phapanya le Ati bona o ka mpulaya ke santse ke tla o tshepa ka bola lapala ha e ka nka hona ka etsa hona ka etsa hona hohle ka etsa hona hwane ho ho ya le jora anatia bona o ka mpulaya ke santse ke tla o sebeletsa ke wa
Oh,
check, ya hola, re loketse ho mmitsetsa thoko se bakeng se ikgethileng le ho tshwara seboka sa pe.
Now when the father in the Old Testament understood
Wale hantate ka testamenteng ya gale ana ile letswe gore mora wa hae o dilemo ni urusa a kwa tshe ile ho ya bewa mora ho ya teng ba tsholwa ile bana empa le gateng leo e sa le mora fela empa mona ha ba sa hlole ile bana fela e sa le mora ya tlwa ile ileng fela ho fitlela ba tia me ba bontsha seo ba leng sona iba jwale o mmitsa ka thuko he jwale ke rona bana he ke reke na le malala la utsi Yale na kwa ibata ile motho emo le emo alome emo nana wa hai tipa mo ya wa hao ne u futhule pelo ya hao motho so fela le ya bona jwale ri tlo hlo mamisa kereke jwale ha kereke fika se bakeng se ore Manasses wena tlo tsa hao di u dimu mona
Ephraim
wena u dimu mona
Then he takes him out to a certain place the father
And don't wish us by can say ten that always a jwalo no mean ngalong e phami tjena ne a tshware se buka ni bohle ba bukane
And he said I want everyone to know
Mear ke batla motho e mo le mo a tsebore eno ke ngwana me ke bea morawa
I want anyone to know
me ke batla e mo le mo a tsebe ho tloa jwale hore le biso la hae ke a mo apesa se a paro se ikgetile mo di mahae me ke batla le tsebe hore le biso la hae le tshwana le la ka ho di ma cheka e fika pae ke ngwana ka ke mea moralla pen la ka le ho jane e bile morawa ka e sale a tswa
He's been my son.
Tswa moetse moya halang. E sale e le morawa. Empa jwa le ke tlo mo foma mi sa madulong a bohulu. Se nyao lwang ke ena se nyaotse. Se tholwang ke ena se thotse. A nete nete ke re holona, ha le ka re ho se fate sena, ha le ka re ho thaba ena suta, me le sa bila e le pelong tsa lona, le mpa le dumela hore le tla etswa seo le se boletse. Le ka fumana seo le se boletse, le ya bona. Ke mo he, le ya bona. Ke morawa ke ba ka ba tsebang hore peo ya bana hore bana ba be ya mora ka mora ho ba apake hore ke motho mane manya ba lang bibili thoma miso ya mora jole modimo entse ntho e tshwanang ho morawa hae mohla ane a isa Jesu ho di mathaba ya petrole angela petros jimisi le johanne ho di mo tseo ke dipakitse tharo tsa lefatshe hone ho ina le Jesu moshele elia le modimo modimo ho di mathaba ke ba mo ba emeng ho di mo mono ho di mathaba mentho ya pele le a tsiba ba sheba Me Jesu a tlotlisa pontse nya bo. Na ho jwalo, le ba kae ba tsibang hore ho ke leng hore, o ile a etsa a mo apesa kubo ya ho sa shwi. Ni a re bona hore hai ya tshaba jwalo ka letsatsi. Na ho jwalo, ni le ru la ba khurume. Me Petrus le Johanne le ba wa ka di fahla tsa bo. Ni ba tadima, ni ke mo em mo shele Elia ba buisana le ye. Ne Moshe o sana shwi, aba apaka le bitelese na mokulu kutwane ka di limo tsema golo a robe. Umme Elia aya le hodimo a pala me koloi dilimo tse magolo a mahlano pele ho mo. Empa ba sale ke mono. Ke ba ba bua le. Ya bona a phamisa Jesu ho ba bona. Ho bona sene silikanwa. Ke ho nunu. Ho bona ho nu.
Showing these things and they talk with him.
O mo ntsha dintho tsena. Me ba bua le yena le o koka le. Then as soon as Peter looked back again, and the Lord was Jesus, they seen Jesus only,
and a voice come from that cloud and said, "This is my beloved Son."
Amen. Here he is. His
name's just as good as mine.
Bitso la hae le tshwana le la ka
jwana. Here he is.
Mutwe.
That's it. Now, that's where God
is. We got to see. Jwale ka moo se re kenyang ka gare le ka moo re babalelwang ke gona ka teng empa jwale go tlhomamisa go etswa jwang go lona pele letswalwa mmusong ke moya o galalelang ka baka e ba tsebang gono go lokile ntho e latelang le reretswe go eng go bewa bana ntho eo keng le reretswe pele go tlhomamiswa Kazadi Scott, Yahola Kiena, Yaduti Mona, Nasu and Yan and La Pencajen,
a teaching going around.
When I let you tell a man the passing, Kaika Dibakin, Zephapanitana, Kiutwezi Kayona Hana, or just out there in the fasting, Osama, Hosika Mili, Wakena, Mea Etihona.
That's a lie.
Kilishanu Leo.
This Holy Spirit.
Ohio Halang Utemu.
And he is trying to place his church.
You look out from a Missa Kereke High, Hukina Kereke High Taulo, with some of his elephants in La Palu, but again, it would not so shady Kerile, Manasisia, Hahonu Ruana, and Haya High. This Hono Sarak Severity of Police, Hailemo, Halufia, Anto, Kiki Tulemona, Miki very colorized to the Jesu Christ, Nibaina Batuto, Yaburabo Bombard, oh, Kimu Jesus only, Waha. Neke khono tsela o di mo bona lo tshara police ya khalelo ha ile mo half ya bona ere police ya khalelo e tutetse ho me bongata ba bona bo thabela mehlolo ya morena me ho thu ka mo gwa teng ya dumela mo ina brana mke mo profeta empa ere ke o bulela taba ha fela moya o le o di mo hai ne a senola me rere ya pele ke mo hlanga wa morena empa tutse ha ipodi ha ya luka ho ha ke manya ke leng a utlwa di thole tse jwalo ke a mo di mo ka ba sia mo di yan ke modimo ka ofela ka phase modimo ke ka moo go leng ka teng empa o ka kgona jwang go fumana manase ga a batle go dula mobung wa gae efraim ga a batle go dula mobung wa gae gade ga a batle go dula mobung wa gae benjamin ga a batle go dula mobung wa gae ba matha le bafilista gotlhe ntle mona mme ba dubakane ka gotlhe re ka go tlhomamisa jwang empa re tswetse ke moya o galelang rona botlhe na gao jalo But it's all to win.
Then after being born, we are predestinated unto the adoption. Some are apostles.
Some are prophets.
Others have gifts of tongues,
wisdom, knowledge, and spirit. Kintu e tshwanang e re morere ya sarera a memela a le tare mme motho e mong a eme a buika dipuo le haleluya go boka modimo a morere ya ka nna tswela ka molaetsa wa gae a tlotsitswe e ye batho ba re o na we gale ya bona ke ka obane ba sa ruta ebile boletse gore moya wa baprofeta o ikokobeletsa moprofeta ga se modimo wa moferefere ha ke eme mona kapa moreri mona a letlasa tlotso ya modimo ga o tsotele o batla go bua ka dipuo ga kakang thola o fitlhela modimo a qetile mona mme gape ga o bua ka dipuo e ke ke ya ba phetapheto e itseng ya lengolo goba modimo o itse le seke la sebedisa phetapheto ya lefela empa ke molaetsa o tobile motho ya itseng ka kotlolong
You come show me.
There's no such a commitment.
a Jesu ana abulela mono yanki hona le ruta ditshaba tsohle le bakolobetse ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang ntate mora ya le moya o halalelang ga o lebitso go ga o le leleng lao petrose ya gutla gantle matsatsing a leshome ka morago moo gore baakang le kolobetswe e mong le e mong wa lona ka lebitso la jesu kereste tshwarelong ya dino le gotlhe ka bibeleng mme gape go ne o kolobeditswe ba bantlase mono ka tsela e itseng ke johanne pakong fela olosi a re leloketse go kolobetswa gape le tla lokela go tla gape o empa re kolobetswe ke monna e mogolo ya galelang johanne o kolobeditse jesu ke gantle ena ke evangeli ona ke moya o galelelang wa modimo o tlileng go ntshenolela yona ka ke moaposelo wa morena mme a lenyolo ile tswane godimo le tla o bolela taba e nngwe e sele re ke ba le gono bebele boletse paulosi o boletse ga lenyolo ile tswane godimo le bolela ntho e nngwe e sele bishopo a reka bishopo mopapa mookamedi ya e ka ba mang ga le ka bolela taba e sele go ena eo ke le boleletseng yona a nnelo a na thema ga ona rona ga re na mokgwa o jalo chemong gate ke fela gore ga o ntho e kang eo fela wena re ya mme gape le ya bone go tla jwang ga batho ba sa bone taba eo gobaneng batho basa ba gana go dumela taba eo le ya bone motho e mongwe o tlile botsekeng gantle mo nogin boitherelo pele ke gantle ga ya ole baneng botlhe ba ontate a nneileng bona ba tla etsang tla gonne ke gantle ga kaka botlhe ba ontate a nneileng bona ba tlatla gonne molato ke eng ka nna ke le ka o batlang mono ke rona bana go leke e re ke balete bana ena fela mme ke le bolelele seo paulosi dintho tseo wona molaetsa oo ke o rerileng bosimo bona ke sena se boletsweng ke paulosi ka boitherelo pele ka kolobetso ya metsi le bitsona jesu kolobetso ya moya o galelang madulo ka gara kereke le tse jalo ke sena seo a se boletseng ke maketse o bua le bagalata bana le setse le tloile go ya le bitsitseng ka mogau wa kereste ke swabile ka baka la lona ka mantswe a mang ga le dumeletse motho go kena le o losokolola mono la ba la phakisa go fetela evangeding e sele e seng gore e nngwe e teng empa go na le batho ba teng ba le ferekanyang mme ba rata go thibela evangedi ya kereste go thibela evangedi ya nnete ya kereste empa bonang jalo gopolang ke paulosi a gateletse motho e mole e mong ya sa kolobetse ka lebitso la jesu kereste go tla le go kolobetswa gape ka lebitso la jesu kereste ke ba bakae ba tsebang gore goo ke nnete ke ba bakae ba tsebang gore ke paulosi a boletseng gore diphili tsena di patile sa lotho wa lefatshe mme di ne di soneletswe yena gore re ne re rero pele go ba bara le go ya bewa bana e ne le paulosi athe motho le a e ka ba rona kapa lenyolo ile tswa legodimong ga ka lebolela evangedi sele go eo re seng re leboleletse yone a neelwe a nathela o seke wa re fela ga ke dumelane le wena motlhompheng a neelwe a nathela e re ke baletse mana e latelang
As we said before, so say I now again, if any man preach any
other gospel to you than that, we have already seen, let us be accursed. And now we are not here. That's right. Now, brother, if you don't have a word, 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 mme ke bua taba eo ke tshepa gore ga se ka go tlhoka tlhomphe go neng go mphaamiseditse go bona nthwana ena jale ke ye ke rwalee ga ke kgole gore ke ya rwalea ke empa ke tlhonolofatswa ke o rera ke ye ke itebale mme ke le tshwarele go fitlhela ke tseba gore le ya o tsela mme le kgathetse empa o ke gafela le bele ka tseba ka moo ke le batlang godimo kwana le yabo mme nna ga ke bolela taba ena ga ga naare ke ile kare e ne e kaba o ile a re na o ka rata o bona seo pheletso e leng sona ya ba ke hetla morago mme ka ipona ke robetse moalong ruri le ntsibile nako e telele go tseba gore ke tla lebolelela nnete ke batla go lebotsa taba jale ka samuele a boletse pele ba tlotsa saul na nkile ka lebolela taba ka lebitso la morena e neng e saloka na go jalo e ne e le nnete ka metlha na nkile ka tla letela tšhelete kapa ntho e nngwe e kang eo tšhele ya bona ga ke soka ke go etsa nna nkile ka etsa letso ga e se go leka ka bokgoni baka go le tataisisa go kereste ruri jale ba batla gore ke na le bokgoni ba o bala megopolo ya kelelelo le ya tseba senue se segolo sa methapo kaobani dintwe tseo di loketse o hla bibele boletse hore di tla hla jalo ka jambrese le janese bana ba eme khahlang le moshe ba entse hantle ntho e kang e o moshe a yentse ho fitlela ho fitla magaula gang ho loki empa ho pula jambrese le janese ba sa khone ho fodisa ba sa khone ho fodisa ba ne ba ka tlisa dikotlo empa e seng o ditlosa ya bona ho loki jwale modimo ke yena mophekudi le ntse la modimo le dula e le nnete ke lekile o tshepa la holona ke lekile o le bolela nnete ke tiri le motse mashume a mararo le motse o le mo e sale ke yemisi palensena ho theo sa lo ho hlwa teng e sale di le motse mashume a mararo le motse o le mo metsa tsileleng ke tla tlameha ho tsamaya ho ya ganyeng ho tloa se palensena
bile
le mosadi moradi ntate baena bohle ba patilweng hantle mono metswalle e kgabang ke bone makese ya bona le dipalesa di beilweng mona gomme ka tsebo ya gore tsatsi le leng la ka le tla bewa le lona jwale ho ke nnete
But sincerely from all my heart.
Empa ka botshepe ho tswa pelong ya ka yohle. Ke le bolela ka pelong yohle ya ka. Ke dumela hore ke le boleletse evangelia nnete ya morena Jesu Kriste. Ke dumela hore le lokese ho kolobetswa emo le emo wa lona ka lebitso la Jesu Kriste. Mme le amohele moya o halalela.
And whenever you do it'll bring you
Ina go le nako ha o etsa hono. O tla o tlisetsa thabo khotso mamelo ho luka bonolo Musa. Tisetso tumelo.
And the other day,
metsa tsileleng ho ntlaetseng seng ho ha ke tsipa. Le jwa la ke khone o bulela ha ba kine ke le mona meleng wa ka, mme ke bona bona fela ka ba. E leng hore kine ke tlositswe mona ya mono ha ke tsipe nke ke ka bulela. Tho eo ke tsiba fela ke hore kine ke tsabana le ho shwa tulonyana eo ya tsineng. Empa e seng o tsaba hore Jesu a ke ke a tlang kuka. Jwale ke sa tsabe hono, ho ba ke kine ke sa tsabe hono. Empa ha mohlomong ka papana le wena, mme o le mohudi wa gale fela o phama moye. Empa jwale ke a bona. Ga ke neng ke bona batho bao e le ba mannete.
And they were people who once associated with me here on earth. Even to my first wife. She wasn't my wife. She was my sister. She never called me her husband. She called me her darling brother. There was no sex, no feelings of that type. It couldn't be. It was perfect. It was sweetness. It was perfection. I'm wondering. I don't know. I'm wondering, is that what she seen before she left the earth when she was here in the hospital when I called her? And she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to stay.
Amen.
I wonder if that's what it is, that godly, saintly old man of F.F. Bosworth who stood in this pulpit who's preached with me around different parts of the world. Old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him. Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him and there he laid back there, way nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Hey ba ukila ba le monna ya emetseng Pentecosta mele mo apostola wa nnete ine ile FF Bosworth evangeli e hlokileng etse pa menya nnete le ya bona ine ile Bosworth mme mohlakeneng ke monkile matsong a ka mme ke hweletsa ntate ntate makoloi a Israel le bapalami ba yona a re mora o dule temeng ore ditima o siama thaka ana ama a chama fasting asile ha o gona pele ba kinya bohlanya bo bongata mono a itsetsa evangelia ya nnete o itshwere mora a re molaetsa wa hao ha o so tale ho se o tla ba sona hore o mwena Branham e mocha ya ntshafetse hore o sale mocha mora a re mwena Bosworth ke di dimo tse mashume a mane le metso e robedi a re ha o so tale A re su dumela ba re bana ba ba nyinyane ba Pentecost ba fihle mono ka bongata ba meputo e mengata mme ba ba o tshele chef le o emisa ba diplomati bohle le naha yohle gatlana le bona le pele o fihla mono o re tswela pele mo ena Branham tswela pele ka evangeli e o e tshwereng a re ke dumela hore o mo apostola ka pa mo profeta wa morena modimo wa rona ka mo sheba ka mo kopela matsong a ka a re mo ena Bosworth ke batla ho botsa putso Nako e babatse yang u fita ya bophelo ba motsotsongwa hao wa dilemon tsohle tsa o rerileng ka tsona kefe. Are hantle ona joale moena brena. Are na wa tiba washo. Are nkeke kasho. kare king o ka di ala joang ena kina go ya hao e baba tsiang ka o fitisisa hona ho ina le monyako o monyinyane are ke robetse mona se fatlo saka se shebile monyako o motho tsong o fika pa ofi e o ke moradile ye o ke rerileng ka bakala hai isita lo mo emela tsena tsohle bophelo baka o tla fitla monyako ono ho ntata mme ke tla tsama le yena ka mo sheba kana hana ke shebile hantle jole ka ha ono ka etswa ho Abrahama Isaka kapa Jakobo mo tshwara ka letsola hai kare moina Bosworth re dumela modimo o le mong bobedi ba rona re dumela ntho e le nngwe ka mo hawa modimo ke tla rera o fitlhela phefumolo ya o tletela e tswile mmeleng waka ke tla ema ka botshepe ho modimo ka mo ke tsebangwe ema nke ke ka tshinyetsa mantswe ka e fang kgedi lehlakore le leng le a e le sebakeng se seng ke tla ema ke tshepa etse ka mo ke tsebangwe ema moina Bosworth ke tla kopana le wena lefatsheng le molemo mo o kekeng wa ba motjha kapa o kekeng wa hlola o tsofala empa ho ba motjha are o tla ba teng mono moina Branham o se tshwenyehe mme hora pele hora tse pedi pele ashwa kgwedi tse pedi ha morao ke ile ka nahana hore o ne a shwa mahlang oo mosadi wa ka a kena ho tla mmona ka mehla a mo nkela hodimo hape le mofumahadi Bosworth mme hora tse ka bang pedi o ne a patame a robetse a phaphama a sheba mme a tlola moalong wa hae a re mme tjhe se le dilemo ke qetetse ho bona ntate mwina Jim gele hore a re boneng o no le e mong wa meya ya ka moreneng mane Juliet, Illinois o sa na shwe dilemo tse mashome a mahlano le a bona ee a re wena o gaitse disketekete ee kana ka o isa o morena kwana tshebeletsong e Winnipeg ee gele gaitse disketekete ke enwa ke qetetse ho bona eya wa bona wana watla ho morena mane hore le hore mme ka dihora tse pedi hantle a ntse a dumedisana le meya eo a isitseng ho morena a kgutlela hantle tulong tsa hae a robala a fapanya matsho a hae mme a ba ho fedile a ebe mwina FF Bosworth o kene lefatsheng leo Jesu a ntumeletseng o le bona siung bo bong ha o le jwalo o teng mono ke mohlanka e motjha bosiung bona modimo a ke a phomotse moya wa hae mme le nna nke ke phele ka botshepei hona ho nka kenang lefatsheng leo mme a nke ke be mohlanka wa magonthe wa kreste ke maswabi ka bophelo baka ke maswabi ha eba ke sitilwe mahlong a lona batho ting le tlameile ho tla o tla mpolella le a bona ke leka ho phela ka o tsepamanthong ka nngwe eo modimo a ntumeletseng ho e etsa ka mohau wa hae le a bona le a bona empa bona metswalle le namile ho nna ha eba ho na le taba e phoso ka bophelo baka tlo o mpolelle jwalo e bonang ke tlameho ya ka ho lona ho ema mona le o le bolela evangeli ya nne ke tlameho ya ka ho lona hoba ke lebeletse ho bona fahleho sa e mong le e mong wa lona bahlankana le basadi mosewane ho le diduo leno kwana ke phefumolo e le nngwe fela pakeng tsa moo le leng teng hona jwale le mono jwale ke nnete le teng mono mme a modimo wa mohau wohle modimo wa lehodimo e seng o thuntetsa borapedi empa tshabong ntate tsatsing le leholo leo mohla re hlahiswang hape mona mme re amohela mebele ya rona ya lefatshe hape re tle re kgone ho nwa le ho ja merara le thulana tsa tshimo ba tla ha matlo mme e mong a keke a dula ho ona ba tla lema tshimo ya merara mme e mong a keke a ja tse bewang ke yona le a bona monna o ya a leme tshimo ya merara mme morao wa hae a e rui e be ya hae empa o keke wa ba jwalo tabeng ena o tla e lema mme a dule mono le a bona ke hanne re tla dula mono ka o sa feleng mme lefatsheng leo a nke ke bone e mong le e mong wa lona mme ke a tseba ka mona ke bua le bareri ba bo trintase le hona mme baena beso ga ke bue taba ena ga ke bue taba ena ho thonga le nna ke mo trintase ke dumela borarong bokgetho bo hararo ba modimo ntate mora moya wa hallang empa e seng medimo e meraro le a bona ke a dumela ho na le dithulana tse tharo ruri ke etsa jwalo ka pele yohle yaka ntate mora le moya wa hallang empa ga se medimo e meraro tseo empa e le boge kapa ba phapositse tharo tsa modimo modimo o phetse hang lekgatheng la ntate lekgatheng la mora mme jwale moyeng o halalelang ke modimo o le mong diphapusing tse tharo mme bana le mme ntate mora le moya wa hallang ga se lebitso la letho la modimo modimo o na le lebitso le le leng mme lebitso la ona ke jesu ebile e boletse leloko le lehodimo le bitswa jesu le leloko le lefatsheng le bitswa jesu ke hanne ka ona modimo o bile le lebitso le le leng lebitso la motho o ne a ena le o bile le lebitso le bitswang jehova jire jehova rafa a ene le mabitso a tlotliso a bo modimo ba hae Empa ona na le bitso le leng Jesu meo ke ye. Me ruri bana ba Jesu. Ha sa dumela le nna hopolana ke tla kopana le lona mo no kwana le ho le jwalo. Le ya bona ke tla ba mo no le lona me modimo a le hlonolo fatse me ke a le rata. Me ke batla hore kereke e hopola jwalo hore ho seng ha sonta re tla eng ka otlo a mona me ke tla leka ho se le tshwarele ho feta hore ya bobedi re tla re be le tshebeletso ya thapama ha re ka kgona. Me ya nka sebetsa hantle jwalo ka ha ke sebeditse bosiung bona mashome a mararo ka morao ho leshome.
Do you forgive me?
Ali and Charlie,
friends, we ain't got.
Metswalle, harina nako e ngata e setseng moratuwa. Ke le bitsa moratuwa ho ba le bona.
You are my husband.
Le baratuwa ba. Ya tsi baking. Are lengolo ke lena le fi.
Paul said, "Paulo
si witse ke le bolella." Ke re ke ha ka Paulo le e kgetheileng ho ba ke a le tlamela.
There you are. That's got it.
Ke mo he, ke yona eo, ke yo. O ba tle tlamela ho le libeletsa ho Kriste, ke le ka mo rwetsa na ya hlekile. Jwale, ha o ne o ne paetse ha kalo tsa tsing leo, o ile a re, "Pao, ba tu ba ile ba re hona, ha tu Jesu o tla tla ho wena, ne o tla re hlaisa ho yena, jwale ka mo rwetsa na ya hlekile." A hlola ka lentswe leo o ba boleletseng lona. Ke bonang, ha ke le bolela hantle seo Paulo si a se boleletseng ke re ke hae, ha se tlhopa sa hae se kena, sa rona se ka kena le sona, ho ba ke re tshwere ntho e le nngwe. Amen. Ari na mi sentlo tsa rona jwale rentse re re modimo a le hlonolo fatse.